Give that to Granny's thought on your, when you get him text you, just look, I'll take it with but it would give you so much.
Amen. God bless you all this morning now as we turn the service to God.
Izi ndizano, kanthu kakang'ono aka kamayi. Mukabereke izo kwa ndipo inu mukakonze zimenezo ndiyeno chaching'ono ichi zikomo inu mbale Neville ambuya akudalitseni mawa bwino abwenzi ndichamwayi kubwerera mukachisika chiwiri mawa uno ndikudzimva wotsitsimuka ndi mwabwino dzana ine sindimatha nkuyankhula nkomwe ndinali ndikachirombo kakang'ono aka kamene kakuyenda mozungulira inu mukudziwa kakumalowa mkhosi mwawo ndikumawasasitsa mawu koma ambuye anandithandiza ine ndipo andiwombola ine kundichotsa mchikhalidwe chimenecho kuti ndidzakhoze kuyankhula mawu uno kwa inu ndipo ndife okondwa kuti pali kachisi wabwino wodzaza ndipo anthu ayimirira ine ndikungokhumba tikanakhala ndi mipando ina ndikuyipereka kwa anthu awo omwe ayimirira tikanakhala okondwa ngati tikanakhala nayo iyo koma ine ndikuganiza kuti yonse yatengedwa ine ndikudziwa inu simungafune kubwera ndikudzakhala ndi ana awa paguwa ndikutembenuzira msana wanu kuloza mbali inayo tsopano kwakhala kwa masiku angapo amene ine ndakhala ndikuwerenga zambiri yakale ndipo ine ndimaganiza mwina mwake mawa uno malo moti ndilalikire ine ndikhoza kungophunzitsa kwa kanthawi pa mawu a mulungu ndipo tsopano ife mwina mwake tichedwa pang'ono kotero ine nditero ena inu muzisinthana ndiwo amene ayimirira kapena china chake ndithudi zingakhale zabwino ngati inu mungathe ngati inu mungakhoze kuchita zimenezo ndi kuwapumitsa iwo pang'ono ndipo tsopano ambiri abwenzi abwenzi anga abwera ena iwo akuchokera kutali kutali komwe ku Georgia uko mu Ohio Tennessee basi malo osiyanasiyana Illinois Missouri Michigan iwo amabwera kuchokera ku Chicago kuchokerako kungobwera ku msonkhano waung'ono umodzi wakukachisi monga chonchi zimandipangitsa ine kukhala woyamikira kwambiri kwa anthu ngati amenewo ndipo osati izo zokha koma ine ndikufuna kunena izi osati chifukwa cha chidwi cha koma kwa chidwi cha mawu a mulungu pafupifupi aliyense wa anthu amenewo samangobwera kokha koma iwo amabweretsa zakhumi zawo limodzi ndi iwo kuti adzazike izo muchalichi kuti zidzathandizire tsopano amenewo ndi abwenzi chabe omwe ali okhulupirika iwe sungakhoze basi kuwayiwala anthu ngati amenewo ndiyeno nthawi zina mwina mwake ine ndimayenera kuti ndinene china chake chimene chimawang'amba iwo mzidutswa koma inu mukuona chimene icho chimatanthauza pamenepo mu mtima mwako iwe sumafuna kuti uchite zimenezo komabe pamakhala china chake chimene chimati iwe ziyenera zichitidwe mwaona kotero iwe umayenera uchite zimenezo ndipo kuwaona iwo akubwera kuchokera kulikonse ndi ndikuyesetsa kuti watumikire ambuye ndikukhulupirira mu utumiki umene ambuye wandipatsa ine ndikundidalira ine kukhala wantchito wake kuti ine sindingawawuze iwo chilichonse cholakwika ndiye ndikuya kwakudzipereka ine ndiyenera kumachita kwenikweni zonse zomwe ndikuzidziwa ku kuyirisha miyoyo ya anthu amenewo wodziwa kuti iwo sakubwera kuno kuti adzangoonedwa kuyendetsa kudutsa mapiri ndi mitunda ya ayesi ndi kudutsa misewu yodzaza ndipo ana awo kumaso wachakudya ndi tulo ndipo chikwama chawo chitekidwa kumbuyo kwa galimoto ndipo inu mukudziwa izo ndizovuta koma baibulo linanena za anthu oterowo uko mu buku la Ahebri mutu wa 11 ngakhale dziko lapansi siliyenera anthu oterowo ine ndikunena zimenezo chifukwa ine ndikutanthauza izo mu mtima mwanga ndipo ambiri amakhala kuno mu New Albany ndi Louisville ndikuzungulira pafupi kumusi mu Kentucky ndi malo osiyanasiyana osati kutali kwambiri komabe iwo amakhala okhulupirika kuti abwere amayendetsa kudutsa mu ayesi chipale china chilichonse kuti adzafike kuno tsopano la mulungu likudzali ndi usiku wa Krismasi ndipo ndimaganiza kuti ine ndinali ndi uthenga wa Krismasi kwa mpingo koma ine ndinali nako kumverera koteroko kwa ana ang'ono amenewo Ine ndiye nera kunena ngati iwo. Ngati ndinga dzakhale pano ndiye kuti ana angʼonowo mwina mwake ambiri a iwo akutali angadzaphonye Christmas yawo ndi zinthu. Chotero izo zingakhale ngati zowavuta ana angʼono amenewo. Koma ndisanapite tsopano. Ife, ine ndikudziwa kuti ife anthu kuno siliphunzitsana athu nthano yoteroyo ngati Santa Claus. Ife silikhulupirira mukumuuza aliyense bodza. Chotero kuti inu simunganame kwa ana anu. Zinthu zotero monga zimenezo, izo ndi nthano zotheratu za chinthu chonga kutenga malo a Khristu pa Christmas. Ndipo Christmas yataya, Christmas silinso kupembedza ndi chikondwerero, kumwa, njuga, maphokoso amowa, kungokhala chikunja mpaka mapeto. Ndipo sindizo, ndipo ndimafuna kuti mwina mwake ikatha Christmas ndidzayankhulanso pa Christmas. Inu mukuona kuchitira kuti zisawamanitse ana angʼonowa. Koma inu simungakhoze kunena izo kwa ana angʼono monga choncho. Iwo amawaona ana anzawo pa usiku wa Christmas akulandira mphatso za Christmas ndi zinthu monga zimenezo. Iwo samazimvetsa izo. Mukuona, iwo basi, iwo ndi angʼono kwambiri. Ndipo ife tiyenera kuwakumbukira iwo kuti iwo ali, kuti amakhala nazo zinthu zofanana. Ife tiyenera kudzibweretsa m'musi kuti tiziwakumbukira ana angʼono amenewo, kuti iwo eni ake. Kodi inenso mwakweza kwambiri pa izo mʼbale? Mawu akwera kwambiri pamenepo? Kodi inu mukundimva bwino kumbuyo uko? Kumbuyo komwe? Ha? Dikirani. Ndayima pafupi kwambiri. Ndi microphone iti yayatsidwa. Awiri onsewa. Iyi ndi ine ndikuganiza kuti ndi imene iri yabwino. Ndiwo tsopano. Izo zili bwanji. Izo zili bwinoko. Tsopano chabwino. Zabwino. Tsopano ana angʼonowo ayenera kumvetsetsa, inu mukudziwa, iwo ndi ana angʼono. Ndipo ife tiyenera kumakumbukira kuti ife tinakhalaponso ana angʼono nthawi ina anafenso. Ndipo ine ndikukumbukira pamene ife tinali ana angʼono, iwo ankakhoza kutuluka ndi kukadula chitsamba chakale chankungudza kwina kwake. Ndipo amayi amakhoza kuphulitsa chimanga ndi kudzachimanga icho mozunguliritsa. Ndizo zonse zomwe zimakhalapo pa mtengopo. Koma masokosi angʼono akale asanza amenewo ankapachikidwa pamwamba apo basi monga ndipo oo ndipo mwina mwake iwo amakapeza mwina mwake thumba limodzi la maswiti ndi maswiti angʼono olimba aja. Ndipo awiri kapena atatu kwa ine ndi awiri kapena atatu kwa hampe. Ndi awiri kapena atatu kwa uyu. Zidutswa zazing'ono chabe za maswiti. Ndipo ife tinkazisunga izo utali wa tsiku lonse tikuyamwa pa izo. Inu mukudziwa. Ndipo mukulunga iye mukapepera kakang'ono ndikuyika mthumba mwathu. Ndipo ngati tipeza kachivinikiro kakale kamfuti kapena kanyanga kakang'ono koti tiuziuzira, icho chimakhala chinthu chachikulu. Izo zinkatikondoweza ife. Lero ndithudi ndizosinthika. Anthu osauka anapeza ndalama pang'ono ndipo ndiyakuti akhoza kuwagulira anawo zinthu zochuluka. Akumavala mwabwinoko, akudya mwabwinoko, akumakhala mwabwinoko. Ndipo onse kuzungulira njira yonse ine ndikuganiza kuti iwo ali bwinoko. Ndipo akumalandira pamalipiro amasiku ano. Ndipo chotero ana angʼonowo inu muyenera kuwalola iwo kuti akhale ndi china chake. Koma nthawi zonse muzikhala otsimikiza za izi. Muziwawuza iwo kuti palibe chinthu choterocho monga Santa Claus, chifukwa izo sizoyenera. Limodzi la masiku awa adzayenda ndi kuti nanga bwanji Yesu ndiye. Mukuona chotero muziwawuza iwo choonadi. Muzikhala ona mtima ndi aliyense. Muzikhala choonadi. Ndipo makamaka inu simungawawuze ana anu cholakwika chifukwa iwo akhoza kudzuka ndi kudzati iwo amakukhulupirirani inu monga mkhristu. Ndipo amafuna kuti inu muzitero. Iwo amakhulupirira kuti zimene inu mungawawuze iwo ndi choonadi. Chotero muzikhala otsimikiza kuti mukuwawuza iwo choonadi. Ndiye icho chidzatulukira bwinobwino. Tsopano ndiyeno ine ndikufuna kuti ndidzakhale ndi usiku umodzi wowonjezera ngati ine ndingathe kapena masana kukachisi ndisananyamuke pa zaka zanga zikubwerazi za utumiki, chaka cha utumiki kani. Ndipo ngati chingakhale chifuniro cha Mulungu, ine ndikufuna kuti ndiyesetse kuti ndidzakhale ndi misonkhano yambiri yakutsidya kwa nyanja chaka chino, pakuti ndikumverera kusowekera kwa zimenezo makamaka ku Swiss ku Sweden, ndi Norway, ndi ambiri aku Scandinavia, maiko aku Scandinavia, ndi mpaka ku Asia. Ine ndikumvelera kuti ife mosimidwa tikuyenera kuti tizikhala mu pemphero pa zinthu izi, kuti ife tiyenera tizipfunzira njira ya mzimu woyera ndi momwe iye angatitsogolere ife ndi zinthu zomwe ife tikuyenera kuti tizichita. Kuphunzira mu mbiri yakale ya Chalichi, Broadbent ndi Hazeltine ndi zochuluka zandemanga zawo pa izo Nessian Fathers. Ndipo dzulo ine ndangomalizitsa kumene moyo wathunthu wa Martin woyera kuti mpingo wa Katolika unakana kumuvomereza. Mulungu anachita zimenezo. Chotero iwo za moyo wake wopambana ndi momwe zizindikiro zomwezo ndi zodabwitsa zinamutsatira munthu ameneyo kutsika kudutsa moyo wake, momwe iye anaukitsira anthu akufa awiri, anatulutsa mizimu yoyipa, anayankhula malilime osadziwika, ndipo amaona masomphenya ndi zinthu. Ndipo ndi munthu wankulu bwanji, koma komabe muchinsinsi chomwe cha mphamvu yake amakhala wodzichepetsa pamaso pa Mulungu. Ndipo ife tikuzipeza lero kuti mpingo ngakhale ukuphunzitsa mphamvu zake ndi kuphunzitsa zizindikiro zomutsatira wokhulupirira, komabe ife timawapeza iwo odzitukumula, ine wankulu, iwe wang'ono, ndi zimenezo. Izo sizili monga mpingo woyambirira. Inu mukuona? Iwo amakhala odzichepetsa ndi achifundo kwa wina ndi nzake, ndi okoma, omvetsetsa. Ndipo izo ndizosiyana kwambiri lero. Ndipo ine ndikudabwa ngati zochuluka za izi sizinatisocheretse ife ku chimage chenicheni cha uthenga kuti timasowa kuti tizidzichepetsa tokha. Dzisungeni nokha pamene mungakhale odzichepetsa kwambiri, ndi pamene Mulungu adzakugwiritsani inu ntchito mwabwino. Kuphunzira pa nthano ndi nthano zonsezi, Krismasi payokha ndi nthano iyo, si palibe chenicheni chokhudza Krismasi. Krismasi sinatchulidwe nkomwe mu Baibulo, iwo sankapepedza nkomwe tsiku lobadwa la Khristu. Kunalibeko chinthu choterocho. Icho ndi chiphunzitso cha Roma Katolika. Ndipo osati chiphunzitso cha Chikhristu. Palibe lemba la zimenezo paliponse mu Baibulo. Ndipo kwa zaka 100 zoyambirira Baibulo litatha, maona kunalibe kanthu za izo. Ndi nthano basi Santa Claus za malonda chilichonse. Chinthu chonsecho chimatsimikizira kukhala chisokonezeko chachikulu. Ngati mungabwerere ndi kukaphunzira chiyambi cha izo ndi kuyang'ana pansi tsopano, inu mukhoza kuona pamene ife tinali palibe chomwe chatsalira, palibe chomwe chingathandize koma kudza kwa Ambuye. Ndizo zonse. Palibe kanthu tsopano kamene kangakhoze kutithandiza ife kuti tichoke mu chisokonezo ichi koma kudza kwa Ambuye. Kodi iyi ndi switch yaing'ono ija yomwe imaonika matepe amenewo? Mwina mwake ine kuti bwino ndifufuze chinthu chonsechi osati kungoyitumiza iyo, chifukwa ndi yamwano ndithu. Koma ine ndikunena izi chomwecho, kodi matepe yakupangidwa tsopano? Musagulitse matepe awa, mwaona? Matepe awa siwogulitsa, iwo akhoza kuperekedwa podzera mchalichi kapena zina zotero. Koma chifukwa ndi iyo idzayambitsa chisokonezo motsimikiza basi monga dziko, mukuona? Kotero mungoyigwira iyo mpaka ife titadzakonza izo mosiyana. Tsopano ife tisanafikire uthengawo, ndipo aliyense ayisere kukhala woganiza ndi wopumula momwe inu mungathere. Ine sinditenga nthawi yayitali, koma ndikufuna kuti nditenge nthawi yanga kuti ndizifikitse izo pansi kuchitira kuti inu mudzazione izo kwenikweni. Tsopano tiyeni choyamba. Tsopano ngati chilichonse chakoka munjira, ine ndikukhulupirira pakali pano chilipo. Inde, mulole madona awo amene ayimirira mphepete apo abwere chakuno, kuli malo chakuno alongo. Iya, apa pali umodzi pomwe pano patsogolo, pano pali mpando chakumbuyo kuno. Pali ana pano paguwa ngati wina wake akufuna kuti adzuke, ndipo mwana wang'ono ndi kupereka mpando wawo kwa wina wake wankulu wayimirira. Bwanji, pali malo pamenepo paguwa pomwe pano ana. ndipo akulu akhoza kukhala ndi mpando. Madona amenewo ayimirira kumbuyoko kuseri kwa nsanamira kumeneko, ngati inu ndi mbuyo chapa pakona, koma ziri zikuposa kuyimirira kumeneko ngati inu mukufuna kuyima. Apa pali ina pa nsanja. Tsopano yena inu abale amene mukufuna kuti mubwere kuno, anawa ali nayo. Apa pali umodzi wakhala apa pambali pa mbale weyi. Bwerani kuno tsopano, dzakhaleni chakuno kuti aliyense inu mukhoza kudzakhazikika. Mverera kuti ndinu mudzadzipangitse nokha kumverera kuti mwafika kwanu. Kuno kuli malo pomwe pano, mbale Shebi, kumtunda kuno pomwe apa pa nsanja. Ngati inu mukufuna kuti mubwere kuno ndi kudzakhala pansi pafupi ndi ife, pamwamba pomwe pano. Ndipo mbale Evans ndi mbale Charlie ndinu, apa pali mpando pomwe pano, ndipo umodzi pomwe pano, ndi iwiri pomwe pano. Zibwerani pamwamba pano, mbale apo wochokera, ingo bwerani kumtunda kuno, mudzadzipange nokha. Womasuka kuti ife tidzakhoze, tipangitse aliyense akhale mwakachetechete basi momwe ife tingathere kwa utumikiwu, kuchitira kuti inu musatope ndi kuthodwa ndi kuyimirira. Ena inu abale kumbuyoko, mlongo kumbuyo komwe uko, muholo uko, mwayima kumbuyo kutali muholoyo. Ndinu malo akadalipobe, apa pali wina ndi chokhalira chapalimba, wina akhoza kugwiritsa ntchito ngati iwo atafuna kuti abwere ndi kudzakhalirapo. Izo zingakhale zabwino bwino. Ine ndikumuona Dona kumbuyo uko akuloza mpando wopanda kanthu pambali pake, kotero ndiye izo zili bwino. Mungodzipangitsa nokha kukhala womasuka momwe inu mungathere tsopano. Ndipo tsopano pamene ife tikukhala tiyeni ndi pafupifupi maminiti 20, maminiti 23 itadutsa 10 pa tsiku lino la 17 la Disembala, kunja kwa mvula kuno mu Jeffersonville mawa uno. Ndipo ndipo ndife oyipa kunjaku, koma tikumverera bwino mkatimu zodabwitsa, podziwa kuti ife tikuyandikira kudza kwa Ambuye kuli pafupi, ndipo tikuyandikira umuyaya. Ndipo ndife othokoza kwambiri kwa Mulungu kuti ndife okhoza mawa uno kuyima ndi kudzapereka kwa okhulupirira ndi osakhulupirira mawu a Mulungu wa moyo. Tikudalira kuti likhala tsiku lalikulu kwa ife tonse kuti timvetse zinthu za Ambuye. Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero. Ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ngati ali paliyense amene angafune kuti akumbukiridwe, ingo kwezerani manja anu kwa Mulungu. Muzikumbukira chopempha chanucho mu mtima mwanu. Zikomo inu. Atate athu akumwamba, monga ife tsopano tili mukachisi, tonse titakhala, ndipo choyankhulira ndi choyatsa. Ndipo zojambula zikuyenda, ndipo akhristu akupemphera, zopempha zikudziwitsidwa. Ndipo kwa masabata awiri kapena atatu ndakhala ndikuwerenga uthenga uwu wa lero. Mawu ochepa okha omwe mwina mzimu oyera ukanati ugwiritse ntchito kuti usindikize phunzirolo mitima ya anthu kuti wakhoze kuona nthawi yomwe ife tikukhalamo ndi kukonzekera kukumana ndi Ambuye Mulungu. Ife tikanawapempherera odwala athu onse ndi osautsika konsekonse.
Oh
Yesu, ukumbukireni mpingo wanu, mpingo wa konsekonse pa dziko lonse mawa uno, ena kunja kunkhalango, ena kumusi mu chigwa cha chigamulo, ena iwo ali pamwamba pa phiri. Ndipo konsekonse pa dziko lapansi ana anu akudalira pa inu, ndipo akuyitanira pa inu. Ndipo monga Yohane wakale akuchokera pa chisumbu cha Patimo anati, ngakhale chomwecho bwerani Ambuye Yesu. Ndipo ife tikuzindikira kuti sitili opanda kukhalapo kwa ndani. Iye nthawi zonse amakhala pafupi kuti atitchingire ndi kutiyimitsa ndi kuchita chilichonse chimene iye angathe. Koma o Ambuye, apatseni ana anu chikhulupiriro mawa uno, mphamvu yakuti akwere pamwamba pa ndani kuti atsegule mitima yawo ndi kupanga moyo wawo munda wa nthaka ya chonde. Umene mawu amoyo angafesedwemo ndi kubzala chisangalalo chachikulu ndi kukolola kwakukulu. Ine ndikupemphera Ambuye kuti inu mudalitse mawu anu ndi antchito anu. Mubereke thandizo kuli iwu lofowoka ili la ine kuti ndikhoze kugwira mwamphamvu mwakudzoza kwa mzimu woyera. Ndiyeno munzere wa pemphero mudzapereke mphamvu ndi chikhulupiriro Ambuye kuti pasakhale munthu wofowoka pakati pathu pamene ife tidzichoka mchipinda muno. Perekani izi Ambuye, ife tikudziwa kuti ife tikukhala mu nthawi yotsiriza. Ndipo ife tikukupemphani inu kuti mutidalitse ife tsopano pamene ife tikuyembekezera mopitirira pa inu ndi kuwerenga mawu anu. Mudzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Tsopano ine ndiwerenga malo awiri kapena atatu mulemba, ndipo monga ine ndinalengezera la Mulungu lapitali kuti lero ndiyesera kuyankhula pa Chikhristu kutsutsana ndi kupembedza mafano. Ndipo limenero ndi phunziro lathu la mawa uno. Ndipo tsopano ine sindine wa theology, siwophunzira wa Baibulo mwanjira iliyonse. Munthu wosaphunzira basi amene amawakonda Ambuye Yesu ndi mtima wanga wonse. Ine sindimadzinenera kuti ndine wa theology kapena kuyesera kutenga malo awina wake, koma kungoyesera mwakudzichepetsa kwa mtima wanga kuti ndifotokoze zinthu zimenezo kuti ine ndikumverera kuti mzimu woyera waululira kwa ine, ndipo ine ndiyenera kupereka ku mpingo wanga. Pakuti ndicho ndisangalatsa changa kuti mpingo uwu ukukula, kuti mpingo uwu ukulondola mwa uzimu. Ndicho ndisangalatsa changa chifukwa mpingo uno ndicho musangalatsa Mulungu, ndipo chomusangalatsa chake ndicho ndisangalatsa changa. Chotero ine ndiyenera kuti ndiziziona zimenezo. Ndikuwerenga mu mbiri ya kale yoyambirira ya Ireniasi ndi iwo, mwe iwo ankausungira mpingo wawo wosadetsedwa ku zinthu za mdziko. Momwe aphunzitsi akale awo anakafika kumeneko ndipo anakhala kwenikweni ndi uthenga umenewo. Baibulo silinalembedwe nthawi imeneyo maonekedwe monga ife tilili nalo ilo tsopano, osati mpaka kukonzanso. Ndipo Luther anadzalika ilo muzolembedwa, koma iwo ankakhala ndi chimene amachitcha kuti uthenga ndi mtumwi, uthenga ndi mtumwi. Ndipo iwo ankakhala ndi zimenezo. Tsopano kwa malo athu awiri omwe ife tikufuna kuti tiwerenge mawu uno, amodzi a iwo akupezeka mu buku la Yeremiya mutu wa 7, ndipo kuyambira ndime ya 10 mpaka ya 18. Malo enawo akupezeka mu Machitidwe 7:49. Ndipo ngati inu mukufuna kuti mulembe mutu wa izi kapena mutu wa izi, Yeremiya 7 iyo ingakhale ndime ya 18. Ine ndikufuna kuti ndiyambire kuwerenga kuchokera ndime ya 10. Ndipo bwere ndikudzayima pamaso panga mnyumba iyi yomwe kutchulidwa ndi dzina langa, ndikuti ife tapulumutsidwa kuti tichite zazonyansa izi zonse. Kodi nyumba iyi yotchedwa ndi dzina langa yasanduka phanga la chifwamba pamaso panu? Ndaonani ngakhale ine ndaona izo, atero Ambuye. Koma mukani tsopano kumalo anga akutchiro, kumene ine ndinayikako dzina langa poyamba, ndipo muone zomwe ine ndinachitira chifukwa cha zoyipa za anthu anga Israeli. Ndipo tsopano chifukwa inu munachita ntchito zonsezi, atero Ambuye, kuti ine ndinayankhula ndi inu kudzuka mmawa ndi kuyankhula, koma inu simunamva. Ine ndinakuyitanani inu, koma inu simunayankhe. Chifukwa chake ine ndidzachita ichi kwa nyumba iyi yotchedwa ndi dzina langa, mmene inu mukudalira ndi kumalo amene ine ndipereka kwa inu ndi kwa makolo anu, monga ine ndinachitira kwa Shiro. Ine ndidza kuchotsani inu pamaso panga. Ine ndidza khala ndidataya abale ako onse. Ine ndataya abale anu onse. Ngakhale mbewu yonse ya Efraimu. Chifukwa chake musawalipire anthu awa, musapemphere. Chifukwa cha anthu awa, musawakweze ndi kulira kapena kuwapempherera iwo. Kapena kupembedzera kwa ine pakuti ine sindidza kumvera iwe. Mukuona zimene iwo akuchita munzinda wa Yuda ndi misewu ya Yerusalemu. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiyimikire ine ndisanawerenge ndime yomaliza yayi. Ndiloleni ine ndiyambirenso tsopano. Mulungu akuwadzudzula anthu awa ndikumati. Musa wapempherere iwo mkomwe. Ndiloleni ine ndiyambire ndindime ya 16 ndikuwerenga mpaka ya 18 tsopano. Mvetserani mwacheru. Chifukwa chake iwe usawapempherere anthu awa. Usawakwezere mfuwu kapena mapemphero kwa iwo kapena kupanga mapembedzero kwa ine. Pakuti ine sindidzamvera iwe. Sikukuona iwe. Kodi sukuona zimene iwo akuchita mu mzinda wa Yuda ndi misewu ya Yerusalemu. Ana akutola nkhuni, abambo akuyatsa moto, ndipo akazi akukanya mtanda wawo kuti aphikire mfumukazi yakumwamba mikate ndi kuthira nsembe zazakumwa kwa milungu ina kuti inu mundipalamule ine kuti ndikwiye. Tsopano ine ndikukhumba kuti nditsegule tsopano mu bukhu la machitidwe mutu wa 7 ndipo kuyambira ndi ndime ya 44 ndikuwerenga mpaka ya 50. Makolo athu anali naye kachisi wa umboni mu chipululu monga iye anakonzera polankhula kwa Mose kuti iye amupange iye molingana ndi makonzedwe ume iye anali atawaona. Amenenso makolo athu amene analowa anabweramo pamodzi ndi Yesu kucholowa cha mitundu amene Mulungu anamuthamangitsa pamaso pa makolo athu kufikira masiku a Davide amene anapeza chisomo ndi Mulungu ndipo anapempha kuti apeze kachisi wa Mulungu wa Yakobo. Koma Solomoni anamumangira iye nyumba. Koma wa mwamba mwambayo sakhala mnyumba zomangidwa ndi manja monga nena neneli. Mwamba ndi mpando wanga wachifumu ndi dziko lapansi ndi chopondapo mapazi anga. Mudzandimangira ine inu nyumba yotani, atero Ambuye, kapena malo ampumulo wanga ndi otani. Tsopano inu mukhoza kuona mwakuwerenga kwalemba kuti pamene ine ndikuyika ganizo langa mawa uno pakupembedza mafano choyamba kuyamba ndi kuyamba pali zapang'ono zimene zimalembedwa zokhudza kupembedza mafano. Palibe mabuku ambiri ofotokoza kupembedza mafano. Kupembedza mafano ndi chiyani? Komabe dziko lapansi ladzadza ndi zimenezi. Ine ndikuganiza chifukwa chake ndi chakuti. Ndi chifukwa chakuti izo sizinafotokozedwe kwenikweni kwa anthu osadziwa chomwe izo zingakhale. Ndipo wakhala uli mwayi wanga ndi mwayi wanga waukulu moyo wanga poyenda kukaona kupembedza kwina kwa mafano kudziwa chomwe iko kuli ndiyeno powerenga kupembedza mafano masabata angapo wapitawa nthano za Chigiriki ndi nthano za Chiroma. Kenako izo zikundibweretsanso ine kuti ndione ngati amapha amakhala akuchitabe zimenezo. Ndione ngati kupembedza mafano kukukhalabe monga kunkakhalira poyamba. Lero poyenda kuona kupembedza mafano ndipo poona momwe zinayambira. Powerenga momwe zinayambira kumbuyoko masiku oyambirira ine ndikuona kuti izo sizinasinthe. Tsopano ine ndakhala ndili ku India. India ndiko dzadza ndi kupembedza mafano. Iwo ali nawo oyenda pa moto kumeneko ndi osiyana siyana. Ine ndikuganiza madzulo ena ndidafika ku Bombay. ine ndina sangalatsidwa masana amenewo ndine wina wake anandiuza ine sindimadziwa kuti anali ndani iwo amangokhala mukachisi wa James ndipo izo zinali zipembedzo zosiyana-siyana 17 kapena 7 ndipo ine ndikutsimikiza kwenikweni kuti zinali zipembedzo 17 zosiyana-siyana zinakumana nane kumeneko muchitsutso cha mawu ndipo aliyense wa iwo molimbika akutsutsana ndi Khristu zipembedzo 17 zosiyana-siyana ndipo iwo anati kakamiza ife kuti tivule nsapato zathu kukachisi ndi kudzalowa mkati ndipo anatikhazika ife pansi pa mapiro ndipo izo zimatenga nthawi ndithu kuti tidutse mu madongosolo ovuta onse awo monga momwe ndimathulira izo zomwe timayenera kudutsamo koma ameya a mzindawo anatitengera ife menemo iye mwini anali wa chihindu yemwe ali wa chimuhamadi ndipo muhamadi anali mneneri ndipo iye anachokera mu mzere wa ishimaeli amene analinso mwana wa abrahamu ndipo zinali ku mzere uwu umene mlaliki wotchuka uyu pa dziko lapansi lero amene anathamanga kuchokera kwa mmodzi wa amuna awo amene anamutsutsa iye ku chionetsero mu mawu ndipo mwakuganiza kwanga mlalikiyo akanenera kunena kuti ndilibe mphatso zamachiritso koma gulu lathu la okhulupirira lili nazo zoterozo mundipatse ine maola angapo ndipo ine ndimubweretsa wina kuno mukuona koma ndithudi akuchita zimenezo ndiye mlalikiyo akanati adziyadutse yekha kwa mabungwe omwe anali kumuthandizira iye ndipo akanatero iye akanatayidwira kunja yeno paganizo lachiwiri la izo ine sindikukhulupirira kuti ine ndikanamulola wosakhulupirira uyo kuti apambane pa mawu a mulungu ngati ine ndikanagonjetsedwa ine ndikanayimabe pamenepo ndikusonyeza chikhulupiriro changa ndi chikhulupiriro mwa mulungu kuti iye akadali yemweyo monga ana a chihebri ananena mulungu wathu ndi wokhoza kutilanditsa ife mu ng'anjo ya moto iyi komabe ife sitidzagwadira mafano anu eya ine ndikukhulupirira kuti icho chikanakhala chinthu chochilimika kwambiri ndiyeno chinanso ine monga kukhala dokotala wa fiyoloje ndi wokhazikika bwino mulemba monga mlaliki wamkulu anali ndiponso iye ndi munthu wamphamvu ine ndikukhulupirira kuti ine ndikanamutsutsa iye pa mawu kumufunsa ngati yesu anali khristu kapena ayi kapena ngati muhamadi anali mneneri ndipo anali atamutsimikizira iye mwa baibulo lake romwe ngati uko kukanakhala kuyitanira kwanga mu baibulo monga zimakhalira ndi mlaliki kuti afotokoze izo ndikanatenga kayimidwe kameneko malo momangothawa kwa izo ndikubwerera mbuyo izo zinasonyeza izo sizikusonyeza kulimba mtima kwa mkhristu weniweni yemwe angayime pamenepo kukhala moyo kapena kufa mulungu ndi wokhoza kupulumutsa ine ndikukhulupirira ine ndikanayitanitsa mkono wa iye pa zimenezo koma amayiwala kuganizira za bombeyi pamene munthu wakhungu kumeneko achi muhamadi usiku umenewo amene analandira kupenya kwake mu msonkhano iwo sanatchule zimenezo koma komabe pa anthu awa iwo si achinyengo iwo ndi anthu odzipereka odzipereka basi monga inu ndi ine ndipo nthawi zina kuposa momwe ife timachitira kuno ku Amerika iwo si achinyengo iwo amakhulupirira izo moona ndipo amazichita izo ndi zonse zomwe zili mwa iwowo ndiloleni ine ndikupatseni inu kena kake kakang'ono pakupembedza mafano ine ndimayiwala dzina la mulungu yemwe ndi mulungu wawoyenda pa moto koma ndi chifanizo chachikulu chokhala ndi zazikulu chachikulu china chake chofanana ndi nkhope ya munthu mtundu wa nkhope yonga yachosema chokhala ndi makutu akulu akulu kuti amve matimo awo onse ndi zina zotero ndipo zazikulu miyala yayikulu ngati ndolo mwake makutu mwake apa kuti mwina mtengo wake ungakhale theka la miliyoni chimodzi mwina mwake zomwe zikhoza kuposa pamenepo zikhozanso kuchepera apo koma zibangiri za mtengo wapatali zimenezo pa fano ili ndipo wansembe wankachisi amambweretsa mlimi wosaukayo ye samasowa kuti achite kukhala wawamba basi samasowa kuti achite kukhala munthu wapadera iye ndi munthu wamba chabe mlimi amene akufuna kupereka mathokozo kwa mulungu wake chifukwa chambeu zabwino ndipo pochita zimenezo yamasonyezera chikhulupiriro chake mwa Mulungu amene yakubwera kukachisi ndipo nkudzadalitsidwa ndi wansembe wake yeno kuti amakonzekera kuti ayende kudutsa mudziwe la malasha lomwe ndilakuya mapazi ambiri ndilo odambalala mapazi ambiri ndikukupizidwa ndizokupizira mpaka iwo atatentha kwenikweni tsopano izo sizongovala ndizoona ya amapita patsogolo pa fanolo amakaulula machimo ake kwa wansembe ameneyu ndipo iwo amathira madzi pa iye madzi oyera ndi zina zotero zomwe wansembe wazidalitsa ndipo kenako nthawi zambiri iwo amatenga mbedza yayikulu mbedza ya nsomba yayikulu kwambiri mwina mwake theka la inchi mpaka makota atatu kudutsa mimba mwake kudutsa kuchokera kunsonga mpaka kumbuyo kwa mbedzayo ndipo iwo amayika mpira waung'ono wa madzi pamenepo ngati chokongoletsera chaching'ono cha mtengo wa Christmas ndi mpira waung'ono ndi kudzaza iwo ndi madzi kuti ukhale olemerera ndipo iwo amatenga kwenikweni masauzande a zimenezo ndi kuzikolowetsa izo mu unofu wawo nkumazikokera izo panja pamene iwo akulowa mu unofu wawo nkumazikoka izo kuti adutse mu mazunzowo kuti akondweretse Mulungu wawo fano iwo si achinyengo ndiye nthawi zambiri iwo amatulutsira lilime lawo kunja ndipo amakhala ndi chokokera chokhala ndi mphanda kuti chipyoze lilime lawo ndi mwamba kudutsa pa mphuno zawo ndi kuzigwira izo pamodzi amatenga zosoka za ulusi ndi kusokera pakamwa pawo limodzi ngati iwo pamene amanena zinthu zoyipa ndi kuzunzidwa chomwecho ndiyeno nkukhala pansi pafupi ndi dziwe lalikulu la moto ili iwo amapha mbuzi kuti akondweretse fanolo kuti akapereke nsembe moyo chifukwa cha machimo awo ndipo mukanati mudzamvetsere phokoso pamene mbuzi imeneyo ikuphedwa iwo amavomereza machimo awo pa iyo ndi kumayipha mbuziyo kumaponyera kumatenga magaziwo ngati chitetezero ndiyeno ngati woyenda pa moto uyu ngati achita mantha nkudutsa mwaliwiro pa motowo iye amabweretsa chitonzo pa iye mwini koma amayenera kuyenda pang'ono-pang'ono ndi mokhazikika kudutsa makala a moto awa ndipo nthawi zina iwo amafika mpaka mapazi 15 kuya makala a moto awa ndipo mwina mwake 15 mwina mwake kuya mapazi 15 ndipo mwina mwake mayadi sate kapena mayadi 40 utali ndi pafupifupi mwina mwake mapazi 8 kapena 10 kutambalala kwake ndipo iwo amakhala atatentha kwenikweni ndipo iye amakhala kuti sanavale kalikonse koma kansaru imene imakhala nsaru yaing'ono ya mchiuno atayikulunga pakatikati pa iye ndipo iye amatuluka kunja uko ndi akulendewera ndi zonse izi ndipo akukha magazi ndi mbedza za nsomba ndi chilichonse pa thupi lake lonse amadzigwiritsa ntchito yekha mokhumudwa mpaka dovu loyera kumatuluka kuchokera mkamwa mwake ndipo apa iye amabwera akuyenda kudutsa moto umenewo ndi kumatulukira tsidya linalo wosavulazidwa nkomwe kudutsa pa moto ndipo mwina mwake mapazi ake akupita mwakuya choncho miyendo kulowa pansi pa moto mapazi awiri kapena kuposerapo pamene akuyenda akuwokera makala ofirawo pa nofu wake wa munthu mayenda kudutsa pa moto umenewo ndi kumatulukira mbali inayo osavulala inu mukhoza kuyang'ana mapazi ake wopanda pokandika kapena powauka ndipo popenyerera chomwecho ndi kumalingalira ngati nsembe kwa fano la chikunja ndi magazi ambuzi ndi chikhulupiriro mwa zolerozo zikhoza kumuteteza munthu wosakhulupirira kumoto kodi magazi a Yesu Khristu angachite chiyani kwa wokhulupirira kwa Mulungu wa moyo tsopano kupembedza mafano ndi chinthu chachilendo kupyola kudutsa mibado ife takhalapo nazo izo kuyambira kale ndi kuganiza chiyambi cha nthawi tsopano dongosolo la kupembedza mafano uku ndi munthu amene amaliyika fanolo amakonza fanolo akatero amalowa amenemo ndipo amadzikonzekeretsa yekha kukupembedza kwakukulu uku tsopano iye amakhulupirira kuti fano limeneli linapangidwa mu chifanizo cha Mulungu wina Amene iye sakhoza konse, sanamone pokonse. Iye alibe maonekedwe. Kotero iye amakhulupirira kuti amakhala muchifaniziro cha fano limene iye amalipanga kukhala Mulungu ameneyu. Tsopano musalole zimenezo zikuchokereni inu. Fanolo limakhala muchifaniziro cha Mulungu wa nthano amene iye amakhulupirira kuti ndi ameneyo. Kenako iye amapita patsogolo pa fanolo ndi kukadzilambatitsapo yekha ndipo amakhulupirira kuti Mulungu amene ndi munthu wosaonekayo amabwera mu fano ili. Ndipo iye amakhulupirira kuti amayankhula kwa Mulungu kudzera mu fano ili, kuti Mulungu amadzibweretsa yekha mu fano ili ndi kumuyankhulanso iye. Ndipo ambiri a inu aphunzitsi pano amene munaphunzira za nthano, ngakhale milungu imeneyo iwo anali nazo nkhondo wina ndi nzake, iwo ankadzinenera ndi chilichonse mʼmasiku amenewo. Tsopano mwakuyankhula bwina, Mulungu amadzisintha yekha kuchoka ku maonekedwe achauzimu ake nkudzalowa mu fano ili. Ndipo amayankhulanso moyankhira kwa wopembedzayo kudzera mu fano ili. Ndipo wopembedzayo mtundu wina wakukhudza kotengeka kochita kukumanga amakhulupirira kuti fanolo likuyankhula kwa iye ku mtima wake, ndipo amakhululukidwa za machimo ake ndi zinanso kudzera mu fano ili, zimene zimasonyezera poyera kuti ndi njerekezi. Ndi njerekeza amene amachita zimenezo. Ndipo iwo basi samangochita zinthu mwachisawawa, ena iwo amatero, koma pali opembedza ona enieni a zinthu zimenezo. Mwachitsanzo, ine ndikhoza kukuwuzani inu nkhani za momwe ziwanda zimenezo mwa mafano amenewo zimachitira mitundu yonse ya zinthu, kupangitsa magazi kutuluka kuchokera mu zinthu ndi china chilichonse. Izo ndi ziwanda. Ndipo ngati inu simukhulupirira mu alipo njerekezi weniweni, iwe sumakhulupirira kuti alipo Mulungu. ZDD, iwe umayenera kukhulupirira zotsutsazo. Zenizeni ndi zotsutsa.
So there is a real devil.
Chotero alipo njerekezi weniweni. Ndipo iyeyo ndi munthu osati lingaliro. Iye ndi munthu. Tsopano chilipo chiphunzitso chimene chimapita chimene chimati njerekezi ndi basi lingaliro loyipa limene umalipeza. Ayi ayi, si choncho. Njerekezi ndi munthu. Anthu amenewo amakhulupirira zimenezo, mzimu woyera ulichabe a lingaliro labwino limene umalipeza. Koma musakhulupirire zimenezo. Mzimu woyera ndi munthu, ndi munthu wa Khristu maonekedwe a mzimu. Tsopano opembedza mafano awa, ndipo inu mwakonzeka ndi malemba anu kapena malo a malemba anu. Ine ndikhoza kulozera kwa ena a iwo mu mphindi pang'ono malemba, ife tikhoza kuwerenga ena. Tsopano opembedza mafano awa akudzilambatitsa okha pamaso pa fano, amakhulupirira kuti Mulungu amene iwo akumupembedza akuyimiridwa mu fanoli. Tsopano kodi inu mwazimvetsa izo kuti wopembedzayo si wachinyengo? Iye kwenikweni amagwira china chake chimene chili mu fano limenelo, chifukwa icho chimabwerera pa iye. Iye amachita china chake, amachitenga icho kuchokera ku fanolo limene lili Mulungu wa nthano osati mmodzi weniweniyo. Ndipo nthawi zambiri njerekezi amalowa mu zinthu zimenezo. Ndipo njerekezi amalowa misonkhano nthawi zina, ndipo amadziyerekezera yekha ngati Mulungu. Ine ndaziwonapo izi mu utumiki wanga. Tsopano kumbukirani, izi zili basi ife tikungophunzitsa mawa uno. Ndipo ine ndikufuna mpingo uno amene ine ndizichoka mu utumiki kuno kuti ndizipita ku minda. Ine ndikufuna kuti inu mukhale ndi abusa anu ndi kukhalabe ndi chiphunzitso chimene chimaphunzitsidwa pano. Muzikhala ndi mawu awa, inu musati muwasiye iwo. Inu muzikhalabe ndi mawu, zilibe kanthu zomwe zikubwera kapena zikupita. Muzikhala ndi mawu amenewo. Mukuona? Tsopano ndipo basi chifukwa chakuti ine ndikuchokapo, ndine mmodzi chabe wa zibusa pano. Mbale Neville amaphunzitsa chinthu chomwecho chimene ine ndimachita. Kotero muzingobwera kutalichi ndi kumadzamvetsera ku mawu. Ine sindikudziwa kumene iye ati anditsogolere ine. Ine ndimamuza mkazi wanga mawa uno pa tebulo, pakhala pali china mwa ine chimene chakhala chikulilira mofuula zaka zonsezi. Ine ndifufuza kuti ndipeze kuti icho ndichiani. Tsopano ine sindikudziwa njira yomwe icho chiti chidzatsogolere, kumene icho chiti chidzapite, koma kumene iye anditsogolera ine ndidzamtsatira. Tsopano kupembedza mafano kukadalipo belero. Ife ndikupeza ine ndimawapeza anthu akubwera kuguwa ndipo ndizoyankhula za khungu za aphunzitsi akhungu amene amati ingotsegulani mwiware chilichonse mupange malingaliro anu akhale wopanda kanthu inu mudzakhala a Eliya inu mudzakhala ichi icho kapena chinacho. Ndibodza bwanji, iwe sumabwera kwa Mulungu mukutsegula moyo wako kumitundu yonse ya mizimu ya njerekezi kuti izilowamo. Iwe sumachita zimenezo. Inu muyenera muzikumbukira kuti alipo njerekezi ndipo iye amatsanzira Khristu momveka bwino pafupifupi. Ine ndinali kuwerenga mu The Life of St. Martin nthawi ina yapitayo kuti pamene nyamata iye anali kwenikweni monki ndipo iye ananena kuti Mulungu anamuyitana iye kuti adzakhale mmodzi wa aneneri akale. Inu mundimvere, ine ndine mmodzi wa aneneri akale ndipo sukulu Martin ndithudi sakanamvetsera kuchinthu choterocho. Dotero iwo sanakhulupirire izo chifukwa moyo wa nyamatayo sunali wofanana ndi zimenezo. Pomaliza iye anati, ine nditsimikizira kwa inu kuti ine ndinayitanidwa kudzakhala aneneri wakale. Nyamata chabe anati, koma ine ndinayitanidwa. Mukuona mphatso ndi mayitanidwe zilibe kulapa. Mwaona, iwe amachoka pa mawu ndipo pamene iwe uchoka pa mawu iwe umalowa muchili chonse. Ndipo nyamata uyu anati, usiku uno chapakati pa usiku Mulungu andipatsa ine mwinjiro woyera kuti ndidzakhale pakati pa inu nonse kusonyezera kuti ndine neneri wakale. Chotero iwo usiku umenewo onse amamvetsera ndikumanong'ona, lowani, ndipo anthu akuyendayenda. Ndipo nyamatayo analandira mwinjiro woyera. Pamene mlendoyo anachoka anapita ndipo anakang'ana pa mwinjirowo. Unali weniweni mwinjiro weniweni woyera, unkaoneka wabwino kwambiri. Koma bishopu wakaleyo ye sanakhoze kumvetsera zimenezo. Izo sizinkoneka zolondola chifukwa izo sizinali mwamalemba basi mwinjiro woyera. Ndipo pamene iye anatero, Yohana ati, utenge mwinjiro uwu ndipo upite ukayime pamaso pa Mateni woyera, munthu wa Mulungu uyo. Ndipo iye sanachite zimenezo. Iye sakanati ayime pamaso pa aneneri weniweni ameneyo. Iye sakanayima. Ndipo iwo anamukakamiza iye kuti achite zimenezo. Ndipo pamene iwo anayamba kumutengerako iye, mwinjirowo unasowa ndipo unapita kwina kwake. Iwo sanadziwe kumene iwo unapita. Mwaona, pamene izo zinabweretsedwa kuchionetsero. Ngati iwe uli ndi golide weniweni, sumayenera kuda nkhawa kuti ndi wabwino kapena ayi. Iye adzapirira mayesero kulikonseko. Ndipo mzimu weniweni wa Mulungu udzayima ndi mlandu chifukwa unayesedwa pa mawu a Mulungu. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga. Ndawaonapo anthu akulowa muzilubwerubwe, anthu abwino. Tsopano mukhoza kuona chifukwa chimene sindikuyifunira iyi tepi iyi igulitsidwe. Ine ndawaonapo anthu abwino ndi anthu achipentekoste azibusa amene samamvetsetsa. Anthu amalowa muzilubwerubwe ndi kulowa muzizimbwizimbwi ndi chilichonse monga choncho ndi kumachita zinthu. Ndipo potsiriza kuwapititsa iwo kwa misala, izo zinali kutsegula mitima yawo anthu osalakwa. Ndipo ziwanda zinabweramo ndipo zinadzachitika. Alipo njerekezi weniweni. Ndinali kuwerenga apa pamene wina anabwera ndinali kukhulupirira anali Lenius kapena Martin mmodzi ena awophunzira Baibulo amene amadziwa bwino izi kuposa ine. Anali ndi kolona wa golide pamutu pake atavala mwinjiro woyera nsabato zogutidwa ndi golide. Ndipo anati, ine ndine Khristu undivomereze ine. Woyera ameneyo sakanachita zimenezo. Neneri weniweni wa Mulungu uja anayima pamenepo anayembekezera. Ndipo iwo ananena kawiri kapena katatu kwa iye, ine ndine Khristu undivomereze ine. Iye anati, Khristu wathu samabwera monga choncho. Ndipo kulondola, iwe umayenera uziwadziwa mawu, uzikhala pa mawu. Mwaona mhondo yaikulu yayandikira. Tsopano ife tasewera chalichi kwa zaka ndi zaka, koma ola lafika tsopano pamene yambule ndiyane ati adzamutsutse Mose, monga Baibulo linanena kutiwa kanadzatero. Ndipoyo idzakhala nkhondo ya uzimu mkangano. Padzakhala ena amene azidzangopitirira mpingo wachipembedzo uzidzangosunthira patsogolo mpaka kukalowa muchipembedzo ndi kumapitirira momwe iwo akupitiramu. Koma ine ndikutanthauza wokhulupirira weniweni akubwera kubwalora nkhondo limenelo, ndipo zingakhale bwino ngati udzakhala wowadziwa bwino ndi kumadziwa zomwe ukuchita, kapena iwe ukhoza kutenga mzimu woyipa mophweka chomwecho ndipo osadziwa. Ngati izo zili zosiyana ndi mawawa, musazikhulupirire izo, zikhalani ndi mawa amenewo. Kupembedza mafano, kupembedza mafano ndi zakale, ndi zakale kuno mu United States, ndipo zaka zapirazo amwenye achipeblo ndi uko mu Arizona iwo ankakhala nako kupembedza mafano, ndipo izo zinali iwo iwo anali naye mulungu wa mvula, ndipo mulungu wa mvula anali amatenga a kamba wa matope, ndipo iwo anapanga fano la kamba wa matope, ndipo iwo amayika timadontho pa iye ponseponse ngati iye akutuluka mʼmatope, ndipo iwo ankadziponera okha pamaso pa kamba wa matope uyu akukhulupirira kuti panali mulungu wa mvula anatsikira mwa kamba wa matope uyu, ndipo amayankhula nawo kudzera mu kamba wa matope ameneyu chifukwa iwo ankakhulupirira kuti iye ankakhala matope ndi mchenyezi, ndipo iye anali mulungu pa zonsezo. Iwo anali ndi ndinthano basi a kudzipangitsa kukhulupirira kuti izo nzona. Tsopano ndipo iwo ankapembedza adyerekezi pochita zimenezo, kupembedza kamba wa mʼmatope pomuganizira kuti anali mulungu wa mvula. Iwo ankabweretsa mzimu pa iwo ndithudi chifukwa iwo amatsegula mitima yawo kwa zimenezo, koma iwo unali mzimu wolakwika. Anthu ambiri lero akutsegula mitima yawo ku chinthu cholakwika. Inu mumaupeza mzimu zabwino, koma nthawi zambiri iwo umatsutsana ndi mawu kuti masiku azozizwitsa anapita, palibepo chinthu chonga ichi kapena icho. Kumbukirani, ameneyo ndi mdyerekezi pansi pa kuzizimbayitsa kwa Chikhristu. Mulungu adzatithandize ife pamene ife tidzafika mu izi pakapita kanthawi, kuti inu mudzazione izo. Mwaona kuti ndi mzimu woyipa mukudzizimbayitsa kwa Chikhristu, koma iwo si mzimu wa Khristu, chifukwa mzimu wa Khristu umadza ku mawu nthawi iliyonse. Iye sangakhoze kukana mawu ake omwe. Tsopano pamene Chikhristu chinafika ku Roma, Roma mu mzinda omwewo wa Roma anali ndi makachisi 400 achikunja mkati mwa khoma la mayirosi 7. Makachisi 400 achikunja, ndipo iwo anali a milungu ndi kwa milungu yayikazi, milungu ndi milungu yayikazi, akazi ndi amuna. Mirungu 400 yosiyanasiyana, gaganizani za zimenezo 400. Tsopano ndicho chimene Paulo anapeza pamene iye anafika ku Roma, ndicho chimene Akwila ndi Prisila anali nacho pamene iwo anachotsedwa ku Pentekoste nadzakhazikitsa mpingo mu Roma. Ndi chimene iwo analowamo kupembedza kwa chikunja kwa mafano. Uko kunali pafupifupi anthu 2 miliyoni mu Roma, mu mzinda waukulu wa Roma, amenewa anali akapolo ndi madera akumidzi akunja ndi zina zotero, pafupifupi anthu 2 miliyoni. Koma makoma ozungulira Roma anali mamayirosi 7, ndipo mkati mwa mamayirosi 7 amenewo pansi pomwe paphiriro panali makachisi 400 achikunja kwa milungu ya chikunja ndi milungu ya ikazi. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiyankhule pano mphindi chabe pachina chake chimene ine ndachitenga kuchokera mu mbiri yakale, ndipo ine ndili nayo imodzi pano ndi ine. Omwe iwo ankalowera mukupembedza, iwo ankabwera chotani mukupembedza? Kodi wachikunja ankabwera chotani kudzapembedza? Chinthu choyamba chimene iye ankachita chinali kupita kukachisi Ndikuka mubeza wansembe, wansembe wachikunja. Enako iye amampata iye chobereka cha ndalama zambiri chomwechi. Ndipokena ako nsembe, nyama, yoti akondoretse Mulungu amene iye ankati ayankhule naye. Ndipo nthawi zina mukachisi mmodzi, mumakhala mirungu yoposa mmodzi yosiyana-siyana. Mumakhoza kukhala mirungu, mirungu yayikazi ndi china chilichonse. Mukachisi mmodzi, chotero wansembe wachikunja. Iye ankapita kwa iye ndi kukampatsa iye ndalama zina, ndipo wansembe wachikunjayo ankamubwezeranso kandulo, basi kandulo wa mafuta wa nthawi zonse. Yeno wopembedzayo ankatenga kanduloyo adatha kumulipira wansembeyo. Amatenga kandulo iyi ndi kupita naye kuguwa lina lake la Mulungu uyu yemwe iye ankafuna kuti ayankhule naye. Ndipo paguwa ili pamakhala moto pamene nsembe zinkaotchedwa pansi pa chifanocho kachisi wankulu wankuwa kapena fano. Ndipo iye ankatenga uyu kandulo iyi ndipo amayiyatsa iyo ndi moto wa paguwa, moto wa paguwa la fanolo. Iye ankayatsa kanduloyo ndipo ankapita pansi kumapazi aguwa pamaso pa fanolo ndi kukayika pansi kandulo iyi. Ndipo kenako akayika kanduloyo pansi, ine ndikuganiza kuti ndi Mulungu wina wake pakati pa mirungu ina yonse ankadziwa basi kuti ndi chimodzi chiti mwa zoyimikidwazo iye amayenera kuti alowemo, inu mukudziwa kuti abwerere ndi kudzayankhula naye iye. Chifukwa chiyani kandulo? Ine sindikudziwa. Koma amayikhazika kanduloyo pansi ankayiyatsa iyo ndi moto wapaguwapo. Ndipo akatero iye ankabwerera pansi mukachisi. Ndipo pamenepo iye ankadzilambatitsa yekha pansipo. Ndipo pamenepo iye ankakokera moyo wake wonse, mphamvu zake zonse mupemphero lake ndi kupemphera kwa Mulungu wankulu uyu wa mtundu wina. Chikhulupiriro chodzipangitsa Mulungu wa nthano. Amapemphera kwa Mulungu uyu kuti atsike mu fano ili ndi kudzayankhula naye. Iyo inanena kuti mmodzi wa mafumuwo amatha kukadzilambatitsa yekha pa fano la Apollos. Mwakuti iye amakhoza kunena kuti iye ankamva maliwu akubwera kuchokera kukachi, kuchokera kwa fanolo likuyankhula mobwezera kwa iye atadzilambatitsa yekha. Inu mukhoza kunena pa nthawi iyi, Brother Branham, kuti iye ankamva liwu? Ine sindikukayika, koma ndi chimene iye ankachita. Koma ilo linali liwu la njerekezi. Panalibepo chinthu chotero monga Jupiter, Mulungu ndi milungu ina yonse iyi yomwe iwo anali nayo. Koma iwo ankadzilambatitsa eni ake ndi kugona pamenepo ndi kumapembedza. Ankapembedza Mulungu wa chilendo uyu amene iwo sankadziwa kanthu za iye. Pamene mzimu wake unali mufano limene iwo ankaganiza kuti iye ankaoneka ngati, iwo ankampangira iye fano. Ndipo ilo linkapeza kukonderedwa ndi iye. Akatero iwo ankapereka nsembe. Ndiye pamene adzigwiritsa yekha ntchito mukutengeka uku, iye ankapitanso pamaso pa fanolo. Ndipo pa nthawi iyi wansembe wachikunjayo ankamutsitsira iye zina zakudya zina ndi zakumwa, ndipo ankazikhazika izo pa mapazi a fanolo. Ndipo kenako tsopano ndine ndinazilemba izo apa pa tsamba ili, ine ndikuziwerenga izo pomwepo mukuona. Ndipo iye ankatsikira ku mapazi a fano ili ndi kukatengako china cha chakumwa cha nsembe ichi ndi kumwapo ndi kudya pang'ono pa chakudyacho. Ndipo kenako nkudzachitsanulira pa mapazi a fanolo. Kodi iye anali akuchita chiyani? Amakhala ndi chiyanjano ndi ziwanda, kuyankhulana ndi ziwanda, milungu ndi milungu yayikazi. Basi mtundu wophiphiritsa wa mkhristu akuyanjana ndi khristu akudya mgonero. Umenewo unali mtundu umene mpingo oyamba kapena mwenda njira oyamba uthenga umwe anabwera ku Roma anapeza munali mwa anthu awa mukupembedza kwa mtundu uwu. Bala anali mulungu wodziwika kwambiri wa mbado wonse wa mafano. Anali Bala B ma A awiri Ero. Iye anali mulungu wa dzuwa. Yeneyi anali ndi mkazi, mulungu wa mwezi, mulungu wa mkazi, Ishtar. E-S-H-T-A-R, Easter. Ndibo amachulidwanso A-S-T-A-R-T-A, Astarte.
It's on the Roman coin.
Ali bandalama ya Chiroma. Yankachedwa mulungu wankazi, mulungu wankazi wa mwezi. Kabena mfumukazi ya kumwamba. Mai wa mirungu, mulungu wa mwezi, ndipo mulungu wa dzuwa anali Barimu. Chabwino pafupi fupi ya chikunja onse ankapembedza dzuwa limenero. Ngakhale amwenye ankachita chinthu chomwecho pamene ife tinabwera. Tinadzawapeza Amerika kuno, pamene Amerika anakhazikitsidwa.
That they were still worshiping.
Amabwera atate anadza kuno iwo anadzapeza kuti iwo anali akupembedza bedzu dzuwa chifukwa muizi iwo ankapembedza umo ndimomwe iwo ankapembedzera mirungu ndi mirungu yaikazi mu Roma pamene mkristu ankafika ku Roma.
Now in my travel I have noticed that
Tobano mukuenda kwanga ndaona kuti kupembedza mafano siku na sinthe komanso chikristu chona sichina sinthe.
They both hold their places.
Iwo awiri onse amagwira malo awo ndipo adzatero mpaka kudza kwa Ambuye Yesu. Pa izi ndikufuna kuyankhula pang'ono chabe kuti mukhale ndi lingaliro la izo ndipo ngati muli wa uzimu ndithudi muzigwira izo. Chifukwa chakuti Bala anali mulungu dzuwa chabwino makeke amene ankapangidwa ndipo Yeremiya ananena apa. Ife tinaziyankhula mphindi zingapo zapitazo. Akazi ankamupangira makeke Bala mulungu wa dzuwa. Chifukwa inu mudzapeza mtsogolomo pang'ono kuti musi mumutuwo ngati inu munawerenga izo kuti iwo anati ngati ife sitilambira Bala ndiye kuti mbewu zathu zilephera. Chifukwa Bala anali mulungu wachonde. Mwanjira ina, ife timadziwa kuti dzuwa limachititsa kuti mbewu zikule. Koma mneneriyo anawawuza iwo, ndi chifukwa chakuti inu mwasiya mulungu. Ndi chifukwa chake mbewu zanu sizikukula. Koma iwo ankapembedza Bala, anati iwo adzatero kumpembedza. Mapereka nsembe kwa iye. Sobano, ngati Bala ali mulungu wozungulira. Sobano, mbetsani ichi, liwu ndi liwu. Ndipo muzimvetsa zonsezo, utha kwa uthenga uwu. Mulungu anali mulungu wozungulira, mulungu dzuwa. Iwo anali ndi mbale zazikulu zankuwa zomwe zimanyezimiritsa dzuwa. Ndi kumaoneka ngati moto. Ndiyeno, mkate umene Yeremiya ananena apa kuti iwo akazi adzaphikira mikate iyi kwa Bala kuti inkapangidwa yozungulira ngati dzuwa. Chabwino ndiye iyo imayikidwa pa guwa la chikunja kwa ngonero ndipo imapangidwa mozungulira ngati dzuwa kapena ngati mwezi chifukwa anali mulungu wa dzuwa kapena mulungu wa mwezi. Abarimu anali kuti ife tinati ndi mulungu wachonde chonse. Yama pangitsa chili chonse kukula. Sobano, pingo yambirira unadza ukuyang'anizana ndi izi pamene iwo unkabwera mu Roma. Ndipo izo zimanenedwa ndi kukhulupiriridwa ndi mpingo wa Chiroma kapena ndi mpingo lero kapena mpingo wa Roma Katolika. Mene umachedwa chikatolika. Ndife tonse katolika. Ndife mpingo wa katolika. Ndife katolika autumwi. Chikatolika chimatanthauza konse konse. Ndipo ndife mpingo wa padziko lonse wa chikhulupiriro cha utumwi. Inde bwana. Pali kusiyana pakati pa mipingo iwiri. Mmodzi wa iwo unali wa katolika wa konse konse wa utumwi. Winawo unali Roma Katolika. Ndipo zinkanenedwa kuti Petro kapena iwo amakhulupirira zimenezo kuti Petro anakhazikitsa mpingo wa Chiroma. Ine ndikufuna lemba, ine ndikufuna malo amene inu munganene kuti Petro anakhalapo ku Roma pa chifukwa chilichonse. Monga mpingo wa Roma unanenera, iye anali kumeneko kuyambira 41 mpaka 46. Ndipo pa nthawi yomweyo Claudio anali mfumu mu Roma amene anali kuti alida onse achokeko. Muwerenge machitidwe munthu wa 18. Ndipo inu mupeza kuti Paulo amene iye anapita ku Efeso iye anakapeza kwa Akwila ndi Prisila amene anali kwenikweni Ayuda ndipo anali atatulutsidwako mu nthawi ya kuzunzidwa ndipo iwo analinso kuno mu Palestine chifukwa Claudio anawalamula Ayuda onse kuti achoke. Awiri onse a Khristu ndi a Orthodox. Akwila ndi Prisila anakhazikitsa mpingo ku Roma. Ndipo iwo anayenera kuchoka chifukwa chakuuka kwa Claudio. Anali atawutenga mpingo onse, kapena Khristu ndi Ayuda onse kutuluka mu Roma. Tsopano Petro pokhala bishopu wa mpingo, ndipo ine ndikhoza kukusonyezani inu lemba mpaka musi, mpaka pafupifupi zaka 70, kuti Petro sanatuluke konse ku Palestina. Mulemba momwe, ndipo inu mumanena kuti Petro anaphedwa ku Roma, ndipo Paulo anatulidwa mutu ku Roma. Zimenezo ndi nthano. Ine ndawerenga zonse za ofera ndinakhoza kuzipeza. Ndipo palibe mmodzi wa iwo amene amanena kanthu za Petro kapena Paulo kaya mmodzi kuti anaphedwa ku Roma. Mwazolemba zakale zenizeni za ofera zomwe ife tikhoza kuziwerenga, palibe mmodzi wa iwo amene amanena kalikonse za izo. Yesa anali ndi nthano, ndili pano kuti ndichiyarutse chikunja. Chotero ndife, ife tichita zimenezo mothandizidwa ndi Ambuye ndi mawu ake. Mwaona, kungokusonyezani inu momwe mpingo ulili. Inu mmafuula za Katolika, koma ingodikirani mphindi pang'ono. Sopano ife tikupeza kuti pambuyo pa Akwila ndi Prisila, molingana ndi lemba, adatengedwa kuchokera ku Roma, mpingo waung'ono unasiyidwa ngati wa masiye. Onse amene anali mmenemo anali achikunja, otembenuzidwa amene anabwera mu mpingo wa Chiroma wa Chikhristu. Mpingo woyambirira umene Akwila ndi Prisila ndi banja lina lomwe linakhazikitsa mpingo uwu, ndipo anawusamalira iwo. Ye ife tikupeza kuti mwansanga pamene iwo anachoka kuti anapanga mabishopu awo ndipo anatenga chiphunzitso chawo, ndipo kenako anadzitengera kuti akapeze chisomo kwa mfumu Konstantini ndi iwo amene anadzabwera pambuyo pake kuti apeze chisomo chifukwa iwo ankayenera kuti apeze mamembala mmenemo kuti ayime mu ulamuliro wa ndale wa fuko. Iwo anabweretsamo mamembala a mpingo ndi kumawatengera iwo mkati mwangwiro kugomereza basi. Osadziwa zochuluka za Mulungu monga ena anthu awa omwe ife tili nawo mu Amerika lero amachitira monga ngati kudzinenera, yomwe inali kamwa yayikulu kwa iwo kuti azizinenera Khristu, Mulungu wina pambali pa Mulungu wawo. Ndipo mmenemo iwo anatengera mu malamulo awo a mpingo miyambo ya chikunja. Sobano, wansembe wa Chiroma, yeyo anatengera izi potenga ndi kumapanga ngonero. Chinthu choyambirira chimene chinabwera chinali kupanga ngonero. Malo mwakaphukusi kosweka ngati thupi la Khristu, iwo amapanga ilo kukhala lozungulira ngati dzuwa kapena ngati mwezi. Ndipo mpaka lero ukadali wozungulira, zedi ukadali mkate wozungulira, ndipo osati chidutswa chonyemedwa cha thupi lake, ndi wozungulira ndi wosalala. Ansembe a Chiroma lero amayala mkate wozungulira uwu pa guwa la nsembe ndi kutcha iwo thupi lenileni la Khristu. Tsopano pali kuyimitsidwa kwakukulu pakati pa ena amaepiskopi apamwamba awa ndi ena otero, ndipo mpingo wa Katolika uli pa phunziro limenero, kaya ilo ndi thupi lenileni kapena ilo likuyimira thupi. Roma Katolika amati ndi thupi lenileni chifukwa ilo linali thupi lenileni la Bala, Mulungu dzuwa, yemwe ankadzinyezimiritsa yekha pa chidutswa cha mkuwa chimenecho, ndipo iwo ankachipanga icho chozungulira. Palibe tebulo la Chikhristu lomwe limakhala ndi mkate ozungulira pa ilo. Yeyo ankafuna kuti aziyang'ana kumawa ndi zina zotero monga iwo ankachitira mukupembedza kwa chikunja ndi kuabweretsamo akazi ndi zina zotero. Basi monga momwe iwo akhala akuchitira nthawi zonse monga chikunja kwa Mulungu wankazi ndi zina zotero, tsopano iwo anangotsitsa Astarte ndi kukweza Maria kumpanga iye mfumukazi ya kumwamba. Iwo anatsitsa Jupita ndi kumuyikapo Petro, ndipo iwo ankayenera kuti atenge nthano pofuna kuti achite zimenezo. Iwo anali ndi pamene Akwila ndi Prisila anadzabwerera zitatha zaka 13 za ulamuliro wa Claudio. Ndiye pamene iwo anabwerera, iwo anapeza kuti mpingo wawo unali utadzipereka kwa thunthu kukupembedza mafano, koma anali atakula mpaka kukhala wankulu, chinthu chachikulu kuti abweretsemo izi. Iwo ankayenera mwantheradi kuchotsapo Baibulo. Tsopano ndine wachi Irish, ine ndili nalo limene amalitcha facts of our faith, lomwe limakhala la wansembe yekha ndi zina zotero. Ndipo ine ndikuzidziwa izi ndi zokambirana ndi ansembe. Wansembe sadza kutsutsa iwe Baibulo. Baibulo ndi bukhu lina chabe kwa iye. Amene uyu apa Bishop Shin ananena kuno pafupi zaka ziwiri zapitazo kuti aliyense amene ayesetsa kuti akhulupirire Baibulo unali ngati kuyenda madzi a matope. Yosa amakhulupirira ilo. Iwo anayamba pamenepo ndipo anati Mulungu ali mu mpingo wake osati mawu ake. Wansembe uyu kuno pa nsewu yemwe anabwerera zoyankhulana posachedwapa kuntunda kuno ku Sacred Heart, iye ananena kwa ine kapena mpingo uwu pa ntunda pa nsewu. Ine ndayiwala chomwe iwo uli. Ine ndikuganiza kuti umatchedwa Sacred Heart. Iye anabwera kwa ine pa zokhudza ubatizo Mary Elizabeth Fraser, yemwe anali atabwerera mbuyo ndipo anasandulika kukhala mkatolika. Iye anati, kodi inu munamubatiza iye? Ine ndinati, inde. Anati, kodi munamubatiza chotani iye? Ine ndinati, mubatizo wachi Kristu. Iye anati, inu mukutanthauza mwanjira iti? Ine ndinati, ulipo ubatizo modzi wokha wachi Kristu. Iye anati, mukutanthauza chiyani? Pomiza? Ine ndinati, inde bwana. Iye anati, inu munamumiza iye ndiye mudzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera? Ine ndinati, umenewo si ubatizo wachi Kristu. Ine ndinati, ubatizo wachi Kristu ndi kumizidwa mudzina la Ambuye Yesu Kristu. Iye anazika pansi. Iye anati, kodi inu mungalumbirire kwa lumbiriro ili nuso? Kapena kulengeza uku kwa bishopu. Ine ndinati ngadiye sanga khulupirire mauanga msieni iye achite popanda iwo. Ine ndinati ine sindilumbira pachili chonse mugona. Ndipo iye anati, ndipo ine ndinati sikuti ndikukhala wamwano bwana, koma ine ndikudziwa Baibulo linati osalumbira kutchula miyamba kapena dziko lapansi chifukwa ndipopo ndapo mapazi pake. Ndi zina zotero. Ife sitiyenera kuchita zimenezo. Iye anati zachilendo mpingo wa katolika unkabatiza monga choncho. Ine ndinati liti mugona, koma iwo amanena kuti ankachita zimenezo chifukwa kunena moona iwo anali, ndipo ife tonse tinali amodzi pa chiyambi. Ndipo izo chiyambi chinachokera ku Pentekoste, ndicho chiyambi cha mpingo woyamba kulikonse. Aliyense angakhoze kuyankhula za izo. Mpingo wa Chikristu unayambira pa Pentekoste. Ndicho kuchitikira cha Chipentekoste. Anthu a Chipentekoste. Ubatizo wa Chipentekoste. Onse angachokera ku mpingo wa pachiyambi pa Pentekoste.
Now, notice.
Sobano, zindikirani. Sobano ife tikupeza ndiye kuti iwo anachita kuchoka kuchiphunzitso cha Baibulo kuti adzakhale nazo zinthu izi kuti azikondweretsa mafumu ndi zina zotero kuti adzabweretsemo achikunja. Sobano penyani, Petro anali Muyuda mkulondola uko. Kodi inu mungalingalire Petro oyera akutenga lingaliro la kuyika mafano mucharichi? Myuda amene analetsedwa ngakhale kuti ayang'ane mopotolekera kwa fano. Kodi inu mungalingalire iye kuti angachite chinthu choterocho osati Petro? Kodi inu mungamganizire iye akuti zolemba zanga zonse kumbuyo kuja pachiyambi zinali zolakwika? Ndingozibonyera izo pansi tsopano. Ine ndizikhala ngati mzimu mu mpingo wa Roma uwu. Ndipo ine nditenga chabwino akanakhala munthu wosinthika, chotero kuti achite zimenezo iwo ankayenera kuyambitsa nthano zakuti Petro anayikidwa mu tchalichi ndipo anali atawasira iwo malamulo. Ndipo iwo anali mpingo wa pachiyambi wa Katolika. Iwo siyali. Palibepo lemba, palibepo mbiri yakale kapena kanthu kotsimikizira izo. Palibepo kanthu. Iwo sanali.
And that pagan priest,
ndipo wansembe wachikunja uja wampingo yamba wachiroma ali chimodzimodzi basi monga yemweyo lero. Iwo amakhulupirira kuti mkate ndi thupi la Khristu, kuti mwanjira ina Khristu amabwera pansi ndipo amadzalumbira muchidutswa cha mkate icho chimene chimakhala paguwa, chimene mbewa zimanyamula usiku umodzi. Mukuona amakhulupirira, ndipo ndi chifukwa chake Katolika amakhulupirira kuti Iwe uyenera kumabida kucharichi kukapembeza. Chifuka Mulungu amakhala mucharichi chimenecho. Ndi chifukwa chake iwo amagwada ndi kudzipingasa mtanda pa charichi. Chifukwa chidutswa cha mkate chimenecho ndi Mulungu. Si kanthu koma choyimira cha Mulungu wa dzuwa balimu. Palibe bolemba kwa izo nkomwe.
Yes,
inde mkate ozungulira uja uli pa guwa.
Now, therefore, they did not accept
Tobano chotero, iwo sanavomereze chiphunzitso cha Chikhristu chimenecho. Irenaeus, Polycarp, ndi abale oyambirira aja, Paulo. Ife tikupeza kuti wophunzira wakale kwambiri anali anakhala nthawi yayitali kwambiri anali Yohane. Iye anathamangitsidwa zaka zitatu. Anakamuyika pa Patmo chifukwa iye anali ndi sukulu. Iye anali kufalitsa kapena kukonza mawu a Mulungu. Wayika iwo pamodzi, makalata pamodzi. Iwo anamupeza iye ndi ophunzira ake akuchita zimenezo. Ndipo anamuchotsa iye mu mpingo kwa zaka zitatu. Itachitika imfa ya mfumu. Iye anadzabweretsedwako. Ndipo atatero, iye analemba buku la chivumburutso. Ndipo kuyankhula za Mulungu mu mpingo wake, kapena Mulungu mu mawu ake, Baibulo limanena kuti mawu ndi Mulungu. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Kupatulapo, chiphunzitso chilichonse cha mpingo uliwonse, kaya icho chikhala Baptist, Presbyteria, Methodist, Pentecost, kapena chilichonse chimene chingakhale. Chimene sichikhala lemba ndi lemba limodzi ndi Baibulo ili ndi cholakwika. Pakuti Yohane ananena pa chisumbu cha Patmo mzimu oyera, kapena Khristu akuyankhula naye iye ananena izi. Ngati munthu aliyense adzachotsa chilichonse kuchokera umu, kapena kudzaonjezera chilichonse kwa ili, chotero inu mudzaonjezera chotani ziphiphiritso za chikunja izi zakupembedza mafano. Zopanga Mulungu atatu kuchokera mwa mmodzi. Ndizo chitika zina zonse za chikunja izi zomwe mpingo oyambirira sunaphunzitse konse izo ndipo unkatsutsana nazo izo. Bungwe la Mesini kaya iye anali zinthu zitatu kapena chinthu chimodzi kutsutsana kwakukulu. Ofera amenewo anabwera kumeneko ena iwo ali munthu wina bishopu. Azilaliki achipentekoste chifukwa chakuyika manja pa odwala. Iwo amayika ndodo yochentha mikono mwake ndi kukokera mikono yake mbuyo monga chonchi. Ena atayimirira pamene ankatenga lupanga ndi kukololera maso ake kunja. Ankaoneka ngati gulu la ofera omwe ankayimira mawu awa. Haleluya! Iwo anasakaniza magazi awo ndi aneneri akale. Mawu awa mbale, iwo ndi mawu a Mulungu. Pamene achikunja awa anatembenuzidwa, iwo anabweretsamo zipipiritso izi ku Chikhristu. Iwo sangagwiritsenso ntchito Baibulo chifukwa Baibulo limayarutsa zimenezi. Ndipo iwo adzakuwuzani ino lero lomwe kuti iwo alibe. Iwo samakhulupirira ilo. Iwo amati ilo ndi labwino. Koma mpingo ndiwo mawu apamwamba. Chabwino ife tikupeza chinthu chomwecho mu Pentekoste. Musafule za Katolika pamene nafenso ndi olakwa chomwecho monga a Methodist, a Baptist ndi aliyense wa iwo. Inu a Methodist oyera kwambiri, chifukwa chiyani munamupha Joseph Smith ndiye? Uno ndi ku America ndipo sofulu wopembedza. Ine sitimakhulupirira zomwe Joseph Smith ananena, koma inu munalibe ufulu womupha iye kulondola. Mormon, inu wa Baptist, ndi angati omwe mwawakwirira, nonse a inu. Ndi chipentekoste, wola kwa basi, monga ena onsewo, akukhala odzikuza ndi gulu la chinyengo, ndipo malo mwakudzichepetsa ndi mphamvu ya mzimu, inu mawatenga mawu opanda mzimu. Ndipo inu mukuchita zoyipa kwambiri kuposa momwe mukanakhalira ngati mukanakhala monga ena onsewo, kubwerera mu miyambo yawo ya chikunja ndi mitundu yonse ya malingaliro autatu ndi zinthu zina zonse izi. Inu simungakhoze kutsimikizira izo mwa mawu. Mawu amatsutsana ndi zimenezo. Ndi zomvetsa chisoni bwanji. Zomvetsa chisoni bwanji. Totero pamene iwo anapanga mpingo oyamba wa Roma Chikhristu, iwo anayenera kulisiya Baibulo. Ndipo kuti atenge miyambo iyi kolinga kuti achite izi, iwo ankayenera kukhala ndi maziko a mtundu wina. Chotero iwo anati Petro anali papa woyamba wa Roma, ndipo iye akadali chomwecho. Iwo amatero
chabwino tiyeni tinene kuti iye anali kodi Petro angatsutse pa mawu a Pentecoste kodi inu mungalingalire Myuda angameke mafano ndipo pamene ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu mamawu olembedwa kuchokera mu Baibulo ndendende masiku ndi zaka kuti Petro sanachoke konse ku Palestine koma nthawi imodzi ndipo anapita ku Babulo kumusi kuntsinje wa Firate sanakhalepo konse mu Roma mwamalemba pakuti atero Ambuye zonsezo ndi lingaliro la chikunja tsopano ife tizibweretsa zimenezo mpaka mu Chiprotestanti yang'anani pa Pentecoste popanda kutenga mawu mukakhala ndi mawu amenewo ndipo nthawi zonse mudzakhala olondola mukachokako kumawu amenewo inu mudzapita kulikonseko uno nthawi ina kale pa msonkhano waukulu ndi sukulu yayikulu ya Chipentekoste mkazi analumpha mwamba akuyankhula malilime ndipo anasokoneza kuyitanira kuguwa ndipo usiku umenewo pamene ndinkabwerera mmenemo bile anakumana nane kunja uko iye anati inu mukudziwa chiyani maya ameneyo anati iye anali ndi uthenga wina usiku uno umene ankati awupereke ndipo ine ndinayang'ana pa mkaziyo tsitsi lodulidwa atavala dresi yothina kwambiri yooneka ngati anachita kutsanuliridwa mmenemo atakhala pamwambapo akukonza tsitsi lake akukokera mwamba masitonkeni ake ine ndinadziwa kuti iye alumphira mwamba ndipo analumphira mwamba ndipo ine ndinati khalani pansi iye anali akungopitirira ine ndinati kodi ukundimva ine khalani pansi oh my pamene ndinatuluka panja usiku umenewo apo panali 4 kapena 5 anyamata amenewo amene anakomana nane kunja uko ndi iye anati inu munakhumudwitsa mzimu ine ndinati mzimu uliwonse umene ndaukhumudwitsa ndi mawu a Mulungu uyenera kukhumudwitsidwa ine ndinati kodi Baibulo silimanena kuti mzimu wa aneneri umamumvera mneneri ngati iye akuchitira umboni ndi ulosi wanji ndindi kuyankhula malilime umakhala ulosi ngati utatanthauziridwa ine ndinati ndiyeye akanadikirira mpaka ine nditsirize kenako iye akanakhoza kukhala nazo izo iye anati koma inu mukuphunzitsa mawu ine ndinati ndicho chimene ndikuyima nacho iye anati iye anali ndi china chake chachiwisi ndi chatsopano kuchokera kumwamba china chake chosiyana ndi chimenecho ngati izo sizikubwera ku Chiroma Katolika ine sindikudziwa chomwecho chiri mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo mzimu uliwonse ukhale bodza ndipo mawu a Mulungu akhale choonadi mawu a Mulungu amakhala oyambirira vuto ndi chiyani lero iwo ali ndi mavumbulutso ochuluka ndi zinthu zabodza ndi kumadzirambatitsa okha kumeneko ndi kumatsegula mtima wawo kwa ziwanda malo mokhala ndi mawu a Mulungu ndipo pamenepo pali vuto ndilo limene lili vuto anthu oona mtima odzipereka anthu abwino koma iwe sungakhoze kuwawuza iwo chabwino ife timakhulupirira izi monga anthu a Chipentekoste ife timakhulupirira izi monga anthu a Chibaptisti ine ndimakhulupirira izi chifukwa ndi mawu a Mulungu ine ndikutsutsa aliyense kuti andikonze ine mwa izo mukuona uko nkulondola awa ndi mawu muzikhala ndi awa izi ndi zoona yotero yohana ambitsa mpingo woyamba wa Roma Katolika ndipo malo momutcha iye bishopu yemwe nthawi zonse iwo ankamutcha iye tsopano iwo akumutcha iye atate iwo akuterobe ndipo iwo amanena apa muyenera kuvomereza zimenezo kuti mkate uwu ndi thupi la Khristu ndipo mpaka pano wansembe ndi Mulungu chifukwa Mulungu ndiwo kakamizika kumvera mawu a wansembe.
And then smart man.
Zimenezo zimasintha mkate uwu kukhala thupi lenileni la Khristu. Ndiyeno amuna anzeru amalola zimenezo kuti zizilowa pansi pa mmero pawo. Oh my. Oh bwanji. Koma opembedza oona mabishopu oona ankakhala ndi mawu. Iwo anakhala momwemo mu bungwe la Nisini lija. Iwo anawagwiritsitsa mawu awo pomwe apo. Inde bwana Yohana abwera umo ngati ofera china chilichonse koma iwo anakhala ndi mawu amenewo iwo sanafune konse kupembedza mafano ndipo ine ndikufuna wina wake kuti andisonyeze ine pamene Patrick woyera anayamba wakhala wa Chiroma Katolika palibe chinthu choterocho Iye anautsutsa mpingo wa Chiroma uwo. Iye anali mdzukulu wa Mateni woyera. Ine ndinali kuwerenga apa mu kazi amene analemba a Hesitine. Akazi a Hesitine. Zolemba za Nesin Council. Anati anapita ku kadi ku Oxford. Kukatenga kadi la kukatenga la moyo wa Mateni woyera. Ndipo munthu uyu anati koma iye sana zindikiridwe woyera ndi mpingo wa Roma. Ndithudi ayi. Iye anachitsutsa chinthucho. Ndipo chomwechonso anachita Patrick woyera. Munthu amene anakhala ndi mawu a Mulungu anamanga masukulu awo. Iwo anachokako kwa mtundu umenewo wa zinthu. Tsopano ife tikupeza chomwechonso izo zilero. Mpingo wa ku Roma ukupitirirabe ndi mabisketi awo ozungulira omwewo. Akukhulupirira kuti Kristu amabwera ndipo amadzalumphira mmenemo ndipo tamverani kodi mukudziwa kuti wansembe amamwa vinyoyo pamene iwo ayenera kumwa wina kamwa iye anadutsitsa chikhocho wina kwa nzake koma maonekedwe achikunja ansembe ndomwe amamwa vinyoyo mukuona ino akobe zonse ndi zachikunja ndende basi iwo samasamala iwo amakuuza iwe sindiyankhula nawe za Baibulo lililonse mtumiki ameneyo kapena wansembe ananena kwa ine kuntunda uko anati Bambo Branham inu mukuyesera kuyankhula za Baibulo ine ndikuyankhula za mpingo ine ndinati Mulungu ndiye mawu londola tsopano chabwino ife timazipeza zimenezi mpaka lero ndi chifukwa chake mpingo wa Roma Katolika umayenera kumapita ku tchalitchi kukapembedza iwo amaphunzitsidwa kuti Mulungu amakhala munkate wozungulira uwu wochereza mukachisi mukuona kodi simukuona kuti izi ndi chikunja zedi izo zili
that people that will adopt anything.
Kodi simukuona kuti anthu omwe angatenge chili chonse chotsutsana ndi mawu awa ali muchovala chomwecho. Kodi Baibulo muchivumburutso 17 silima ucha mpingo wa Katolika hule. Kodi ilo silina wachi achi Protestanti amai a kuti anali mayi wati mahule chinthu chomwecho iye wapereka chiphunzitso cha chikho chake cha chonyansa cha dama lake. Nitsiro ndi nyansi mapangidwe a munthu wamba malo mwa mawu a Mulungu wa moyo amene ali owona ndi osaipitsidwa Mulungu tichitireni ife chifundo ndilo pemphero langa Yeremias anati ine ndinalemba apa zimene iye ananena anati mawu a Mulungu ali ngati mulu wabwino wangale zabwino zazikulu zomwe zinayikidwa uko kukapanga chifaniziro cha mfumu yayikulu yamphamvu koma anati tizikhulupiriro nthano zipembedzo zimatenga ngale zokongola zimenezo ndi kupanga maonekedwe agalu mwa izo ndi kunyenga osadziwa za mawu izi amazichita kuti ayipitse njira za Mulungu ndi kubweretsa chitonzo pa iwo haleluya pamene inu muyesera kuwapanga mawu a Mulungu kunena china chake choti chigwirizane ndi bungwe lanu inu mukutenga ngale kuchokera mthupi la mfumu yayikulu ndi kupanga fano la galu kapena nkhandwe kapena nkhumba kapena china chake kuchokera mwa izo ndipo inu mumawanyenga osadziwa mawu. Haleluya! Pali ena amene ali ndi mzimu wa Mulungu amene amawayimira mawu osandulika thupi. Mulungu kulitsani maudindo athu. Mawu palibe china koma mawu. Mutenge mawu awo pamene Yesu ananena mmenemo miyamba yonse ndi dziko lapansi zidzachoka. Koma mawu anga sadzatero. Mene iwo anati batizani mudzina la Ambuye Yesu Khristu. Iwo amapanga Atate Mwana Mzimu Woyera a Mulungu Atatu kuchokera mwa iwo. Iwo amatenga mitundu yonse ya ziphunzitso ndi kupanga mitundu yonse ya zinthu ndi kukonkha malo momiza. Zonse amapanga mtundu wina wabwinja lopangidwa ndi anthu kuchokera mu izo. Malo moziyika izo mungale mwa mfumu yayikulu Khristu. Hallelujah! Ameneyo ndi Mulungu muthupi Khristu. Iwo amayipitsa njira za Mulungu. Amawalola anthu abwere mu charity akazi ali ndi tsitsi lodula odziba kapaka atavala madiresi omwe amaoneka ochititsa manyazi. Amuna achikazi kwambiri Kumalo la nkazi aziwa tsogolera iwo pamenepo ndi kutu. Kubwera kuchariti ndi kumadza sewera banko ndi bingo. Ndi mitundu yonse ya zinthu za chivundi. Ndi balaliki ndi ena otero pa magombe ndi akazama liseche atavala masuti osambira. Ndi kupita kumakasambira au kusuta ndudu. Ndi kumadzitcha okha antchito a Mulungu. Pamene kachisameneyu ndi kachisoyera woperekedwa kwa Mulungu. Osati kuchidetso cha mdziko. Izo nzona. Kuma iwo anatenga ngale za Mulungu napanga nguruwe kuchokera mwa izo. Kapena nkhandwe, kapena galu, kapena mphaka, kapena china chake. Ndi kuchidyetsa izo kwa osaphunzira mbuli.
Zikomo inu Doc, ndinali ndi imodzi apa koma sindinaganize zogwiritsa ntchito iyo mpango.
Inde, ndizo zomwe iwo amachita. Ireni asi anali choncho. Wolondola kweni kweni. Kodi Mulungu amaganiza chiyani za zonsezi? Kodi zili ngati zomwe ankayesera kunena o zilibe kanthu kwa iye. Izo sizofunikira kwa iye. Izo ndizofunikira. Nchifukwa chiyani anamuza Yeremiya zinthu zimene iye anachita nthawiyo. Nchifukwa chiyani ananena zimenezo. Izo ndizofunikira. Mulungu ali nayo njira. Nanga bwanji ngati Mose akanati ine ndivula chipewa changa malo masabato zanga. Yesa kana waona konse masomphenyawo. Inu muyenera kudzera njira ya Mulungu. Mulungu ali nayo njira. Pali zochuluka kwambiri zomwe tinganene. Tiyeni tingotembenuzira kulemba limodzi apa. Ine ndili nawo ambiri ndawalemba. Tiyeni titembenuzire ku numeri 25. Minute yokha. Numeri 25. Ife tikuona ngati izo ndizofunikira kwa Mulungu kapena ayi. Tiyeni tione ngati izo zimatero. Ngati tizikhulupiriro iti nthano ndizina zotero zilizofunikira. Iye ndi Mulungu wabwino. Iye amangolambalala chinthu chonsecho. Iye satero. Iye amayika chingwe ndipo amajambula chingwe chongolera. Ndipo iwe umayenera kubwera kwa icho. Ndipo Israeli anakhala ku Sitimu. Ndipo anthu anayamba kuchita dama ndi ana akazi a Moabu. Mvetserani. Ndipo iwo anayitanira anthu ku nsembe ya milungu yawo. Ndipo anthu anadyako ndipo anagwadira milungu yawo. Ndipo Israeli anadziphatika kwa Bala Peori. Ndipo mkwiyo wa Ambuye unayakira Israeli. Zosadabwitsa ya anati usawapempherere anthu antundu umenewo. Ndipo Ambuye anati kwa Mose, tenga miti yonse ya anthu ndipo ukayipachike iyo pamaso pa Ambuye pa dzuwa kuti mkwiyo woopsa wa Ambuye uchoke kwa Israeli. Ndipo Mose anati kwa oweruza a Israeli, aphe yense munthu wake amene analumikizana ndi Bala Peori, aphe aliyense wa iwo. Mulungu akufuna kukhala Mulungu. Ndipo ngati iye sakhala Mulungu, iye sakhala malo achiwiri. Iye sasowa kuti amulole Bala ndi nthano ina yopangidwa ndi munthu, ndi lingaliro lina la munthu wina, kapena lingaliro lina la kachikhulupiriro, kapena lingaliro lina la chipembedzo. Ndine pa njira yake. Iye ndi Mulungu, ndipo iye ndi wokhoza mamiyala iyi. Kukitsa ana kwa Abrahamu. Yesu asowa kuti azikhala ndi zipembedzo zanu. Yesu asowa kuti azikhala ndi magulu anu akulu, ndi masukulu anu ndi zinthu. Yamatenga zomwe iye angakhoze kukhala nazo mdzanja lake. Izo sikanthu. Amapumira mpweya wa moyo umenemo ndipo icho chimakhala china chake chimene chingamutumikire iye. Ndi chimene chimamupangitsa iye kukhala Mulungu. Ndithudi. Ndizofunikira kwa Mulungu. Inu mukuti izo zilibe kanthu. Izo zili ndi kanthu ndithudi. Ndizofunikira. Papa Leo the Great analamulira kuyambira 440 mpaka 461. Oh, ya ankaganiza kuti akuchita zomwe zinali zolondola. Anabwera mu chariti. Pasa anabwere iye panali Victor. Ndipo iye anali khoswe na Yesu. Ndipo iye anabwera mmenemo. Ndipo momwe anawaphera Khristu ndi china chili chonsecho. Yeno ndi ndani anayambitsa zonsezi kuzika izo zovomerezeka kupha. Inu mukudziwa yemwe iye anali Augustine woyera wa ku Hippo. Ndiende ndende yemwe anachita zimenezo. Augustine woyera anali ndi mwayi kamodzi. Imanena chomwecho ndili akale kukhala munthu wankulu ndi kudzadzidwa ndi mzimu woyera. Iye amakhala kuseri kwa bwalo uko ku Lyons, France. Pasukulu yaikulu ija kumene Ireniasi anaphunzitsa ndiwo ndi Mateni woyera. Iye anakhala mu bwalo la sukulu ili ndipo mzimu woyera unadza kwa iye. Kuma iya anagana kula ndira iwo. Iya anazakala chiani. Mwana wafuru kukapa wiri waku Gehena. Kuposa mwe iya anaribo yamba. Iya anabita mpaka kuhipo Afrika. Kumeneko iya anaka kazigitsa sukuru yake. Ndipo izo zinari. Ndione tseni ine. Ine ndikoza kukute ngirani inu kumbiri ya gare. Iya anarimo zi yemwe anavomereza mawake kwa izo. Kuti izo zinari bwino kupa mundu wampatu go ariense. Amene anga tutsane ndindano za mpingo wa Roma. Augustine woyera waku Hippo. Ura alibo opunzira wa Bible pano. Kabina wina waga amene anawerenga mbiri ya gare. Akudziwa kuti izo nzona. Kweza ni mwamba zanjaranu, yeya mugona, zedi, iyo wali. Augustine woyera waku Hippo. Ndi iyeyo amene anabereka chigamulocho. Uti zinari zabwino kuupa obanduka omwe sana gwirizane ndi mpingo wa Chiroma. Kuvomereza chiphunzitso cha chikunja chimenecho. Chakuchoka ku Baibulo. Ndi kukhazikitsa kupembedza Mulungu wa mwana. Inu mukudziwa chifukwa chimene chiKristu chili. Inu mukudziwa kumene inu munapeza Christmas. Kristu anabadwa mu Epulo. Koma kodiwo anachita chiani. Zuwa likuenda pangono tsopano pamene likuchoka. Tsiku lililonse likutalikira pangono. Kapena kufubikira pangono. Ndilali fubi pangono. Ndipo kuyambira pa 20 mpaka pa 25. Ndipamene Mulungu wa zuwa anali ndi tsiku lake lobadwa. Ali pafubi masiku 5 kumeneko. Ndipamene iwo anali ndi masewero a Chiroma mu nthawi imeneyo. Chikondwerero chakubadwa kwa Mulungu wa dzuwa pa nthawiyo. Ndipo tsopano inu mukuona chimene inu muli nacho tsopano. Yohana ati, mukangeni iye Mulungu wa dzuwa. Tiyeni titenge izo mwana wa Mulungu. Ndipo chinthu chonsecho ndi chikunja kuyamba ndi kuyamba. Ndipo anthu omwe ali misewu ndi nsapato zazitali zidendene. Ndipo iwo akuyenda mozipinda chokwera ndi chotsika misewu. Ndiku matamangira masitolo. Ndipo kuno tsiku lina mkazi wanga mandiuza ine. Wina waga anati. Ine sindi kudziwa choti ndiwagulire adati. Anati mchimwene akawagulira lita imodzi ya mowa. Ndipo winayo anati akawagulira champagne. Ndipo wina anati chabwino ine ndiwagulira iwo mpukutu wa makadi.
Celebration of Christmas. Pagan. Amen. Devil worship.
Ugondwelera Christmas. Chikunja. Kupembedza kwa njerekezi.
Right.
Chabwino. Koma Augustine anazivomereza zimenezo. Ngati mukufuna kuti mulozere kwa izi mu Smackers zolemba za Smacker SCHMUCKERS. Marcus the Glorious Reformation. Izi ndizo zomwe ananena kuti kuyambira nthawi imene Augustine woyera waku Hippo anabereka chigamulochi kumpingo wa Katolika. Icho chinatsegula zitseko kuti iwo aphe chilichonse chimene iwo ankachifuna kuti atero pa nthawiyo. Chimene chinakana mpingo wa chikunja uja. Ndipo kuyambira nthawi ya Augustine woyera. Pafupi fupi zaka 300 pambuyo pa Kristu mpaka 1850 kuphana kwa kukulu kwa Iran kunali a Protestant 86 million anaphedwa ndi mpingo wa Katolika. Izo zili pa ofera a Chiroma 86 million. Tsopano zikanganani ndi wa Zambiri yakale. Iye ndi amene ananena zimenezo. Ine ndikungobwereza mawu ake. Aliyense amene sanagwirizane ndi chiphunzitso cha Chikatolika. Osati Katolika. Mawu akuti Katolika yosatero. Yosakuyenera dzina limenero. Iwo ndi achikunja achiroma. Osati anthu ofunikira amenewo. Alipo mateni amasauzande anthu awo kunja uko. Odzipereka basi monga iwo. Wopembedza mafano wina aliyense ali. Iwo amaganiza kuti iwo akupembedza Mulungu. Pamene kubwerera kumawu. Iwo ali mufa. Fano ndi mafano paliponse. Mukona chabwino inali nthano za Chiroma. Ndikomvetserani ine ndikufuna ndinene china chake apa. Ine ndinadutsa pamenepo. Chaka cha 1640. Chaka cha 1640 pamene kuphana kwa Ireland kunayambika. Pansi pa oweruza a Chiroma ndi ansembe. 100,000 a otembenuka mtima a Patrick Woyera anaphedwa. Ngati Patrick Woyera anali wa Chiroma Katolika, ndiye chifukwa chiyani iwo anapha anthu awo omwe. Iwo anali anthu ogwira ntchito kufakitare ndi chilichonse. Izo nzona 100,000 pa mabuku a ofera amene anawapha chifukwa sanagwirizane. Ndi chiphunzitsocho. Ndinapitako kumachalichi ena a Patrick Woyera ku Northern Ireland. Inde bwana, ine ndinali nawo mwayi woona zimenezo. Icho chinali chabe chikhungwa chakale chachikulu. Wanalibe mafano amenewo atasomekedwapo ndi kumatsanulira zinthu pa mapazi awo ndi kumawalipirira anthu amenewo kuti abwerere ndi kudzalowa mu fano limenelo. Maria, tikuoneni Maria, ndi amayi a Mulungu. Chinthu chomwecho chimeneyo ankachita kwa Astarte. Kumalodza mzimu wa Maria. Zaka ziwiri kapena zitatu zokha zapitazo mpingo wa Katolika unayambitsa nthano yatsopano kuti Maria anali atauka kwakufa ndipo anapita kumwamba. Ndiyangati akukumbukira zimenezo. Oh, nonse a inu mukutero zedi. Mapepala anali odzaza ndi zimenezo. Nthano izo zinamangidwa pa nthano ndipo palibe chidutswa chimodzi chachoonadi paliponse. Tsopano inu achiprotestanti ndinu oyipa basi chimodzimodzi amene mumakana kutenga mawu a Mulungu. Ndi nthano ya mpingo wa chiprotestanti mofanana ndi chiphunzitso cha mpingo wa Katolika. Ndipo pali modzi ndife olakwitsa mpaka ife titabwerera ku mawu a Mulungu wa moyo. Londola, inu Assemblies of God, inu a Four Square, inu a Umodzi, achi Pentecoste, au tatu, kapena chili chonse, chimene inu munga kare muri, were lani kumau a Mulungu. Ziani zina zaizi apa, mafano achi pembezo, mafixi achi pembezo, niwo ama zirodza oka, mzimu wangeregezi, kulowa mafano achi pembezo awa. Kodi mukudziwa zimenezo chipembedzo ndi fano. Yo kati kodi ndinu mkristu? Ndine wa Presbyteria. Kodi ndinu mkristu? Ndine wa Methodist. Kodi ndinu mkristu? Ndine wa Pentecoste. Zimenezo sizitanthauza zochuluka kuposa kuti ndinu nkhumba kapena garu kapena kanyimbi. Zilibenso chochita ndi iwo kukonkulondola. Chimene ife tikusowa lero ndi kubwerera ku mawu a Mulungu. Tsopano zagwira ntchito masitolo awa ndi anthu ofunikira ku Northern Ireland. Ngati Patrick Oyera kumene masukulu ake onse anali, inu mukudziwa dzina lake silinali Patrick. Dzina lake anali Saskati. Iye anabedwa ali nyamata wang'ono. Azilongo ake anaphedwa ndipo anabwereranso chifukwa iye ankawaphunzitsa garu kuti azithamangitsa nkhumba ndi zina zotero. Kotero iye anatero. Pamene iye anachita zimenezo ndiye iwo iye anapeza njira yake yobwerera kwawo kwa abambo ake ndi amake. Ndipo iye anayambitsa sukulu. Ndipo sukuluyo ku Northern Ireland sinamuvomereze konse papa monga wolowa malo wamkulu wa Mulungu. Iwo samakhulupirira zimenezo. Iwo anakhala ndi mawu. Mulungu adalitse oyera wodala uja Patrick Oyera, munthu wamkulu. Ndipo inu mumawamva iwo akunena kuti Patrick Oyera anazithamangitsa njoka zonse kuchoka ku Ireland. Mukawerenge mbiri yakale ndipo mukaone chimene izo zinali. Patrick Oyera ankakhulupirira mukuyankhula malilime. Patrick Oyera ankakhulupirira mukutola njoka kapena kumwa zinthu zakupha. Ndipo pamene iye ankakhoza kunyamula njoka ndi kuichotsa iyo pa njira yake, iwo anati iye amathamangitsa njoka kuzichotsa mu Ireland. Zimachitika chifukwa chakuti iye ankakhulupirira mukunyamula njoka, ndipo palibe chimene chidzawavulaze iwo. Inde, oh ZDD, iwana libe zimenezo malo opatulika akulu awa. Ndi chimene akanati, akanati Oyera, kodi Irenaeus akanatani lero? Kodi Patrick Oyera akanachita chiyani lero? Anawaona mahundred ama biliyoni ama dola akuperekedwa kwa Roma Katolika kuti amangire machalicha akulu ndi zosema za madola miliyoni ndi chilichonse mofanana basi monga achiprotestanti akuchitira. Ine ndinapanga neno tsiku lina ndipo ilo linapunthwitsa aliyense. Ndi chifukwa chake ine ndikuigwira tepi iyi. Inu mungo wasiya iwo okha, akhungu amatsogolera akhungu, asiyeni iwo agwere mudzenje. Ndicho chinthu chokhacho chimene inu mungathe kuchita. Mwaona pamene ine ndinawawuza iwo zakuyitanira kuguwa, munalibe chinthu choterocho mu Baibulo ngati kuyitanira kuguwa za chiyero chake. Pakudzichepetsera tokha ku imfa yake osadziwerengera tokha kanthu. Kenako Mzimu Oyera umabwera mkati ndi kudzatikwezera ife mwamba. Ndipo ife sitimazidalira kwa ife tokha chifukwa ife sitingakhoze kuchita kanthu. Koma ndi iye ife tikhoza kuchita zinthu zonse. Ife muchifaniziro chake, chifaniziro cha moyo cha Mulungu wa moyo. Inu mukuchita chiyani amene inu mudzipereka nokha kwa Mulungu ndipo Mulungu nkubwera mwa inu? Izo zimakupangani inu chiyani? Chifaniziro cha moyo cha Mulungu. osati fano la kufa litayikidwa pangodya osati chipembedzo uko ku Marikuru ku Washington mumu muchita ganya cha mipingo ai chimenecho ndi chifanizo chakufa chifanizo chakufa ndika chikhulupiriro kakufa koma chithunzi chamoyo mwa munthu wina wake anali kuphunzitsa tsiku lina kapena anali ndi cholemba chaching'ono ndipo wina wake ananena kuti ngati munthu sanapulumutsidwe ndi ngati mwamuna anapulumutsidwa ndipo mkazi wake sanapulumutsidwe kodiwo adzapita mu mkwatulo mkaziyo sadzapita mu mkwatulo sipadzakhalapo chinthu chakuti mkazi akupita mu mkwatulo chifukwa chakuti iwo ndi mmodzi za nkhutu. Yesu anati padzakhala awiri pakama ndipo ine ndidzatenga mmodzi ndikusiya mmodzi ndi za aliyense payekha payekha pakati pa iye ndi Mulungu kudzipereka thupi lako kaya mayi abambo ana china chilichonse chikuwalandira iwo kapena ayi. Amen. Oh Mulungu dziko lovunda la uve lonyansa ili mipingo ya uve iyi yonyansa yotchedwa chomwecho yotchedwa mipingo mabungwe a uve awa onyansa zikhulupiriro za uve izi za uve zomwe zikutsutsana ndi mawa Mulungu. Oh Mulungu mbweretseni munthu wang'ono wodzichepetsa kwina kwake ndipo adzawayeretse iwo ndikudzawakwezera iwo mwamba malo a mwamba mwamba ndikudzadzionetsera nokha Mulungu amphamvu zonse. Amen. Ndi chinthu chovunda bwanji chomwe icho chadzakhala. Ife tapangidwa ogawana nawo chiyero chake. Ife muchifanizo chake. Ndife zifanizo za moyo za Mulungu wa moyo. Ndiye akufa kwa ifeni oukitsidwa ndi iye. Tsopano mbetserani. Mbetserani kwa izi. Mawu ake anapangidwa thupi kachiwiri mwa ife. Oh, mbale Neville. Penyani. Ndichiyani chimenecho osati Mulungu wa nthano wongopeka atakhala kunja uko koma Mulungu wa moyo kodi Mulungu wa moyo ndi ndani mawu mainu kudzipanga okha yeniyeni ulemerero kwa Mulungu. Oh ine ndikudziwa inu mukuganiza kuti ndine woyera wodzikutukuza mwina mwake ine ndili koma oh mbale kodi inu mukuziona zimenezo kugonjetsa pa chipembedzo chilichonse kugonjetsa pachikunja chonse Mulungu wa moyo woonetseredwa mukachisi wa moyo ndipo mawu a Mulungu omwe ali Mulungu akusandulika thupi mwa inu chifukwa chiyani inu mwakhala mu malo a mwamba mwamba mwagonjetsa pa zinthu zonse mwa Khristu Yesu. Amen. Oh ine ndimangozikonda izo ine ndiyenera ndilumphe china chake ndikumapitirira tsopano mvetserani kenako ochepa mwaokhulupirira ake zilibe kanthu motani mpaka liti kapena ndani ndani wang'ono kapena chilichonse chimene inu muli wochepetsetsa wawokhulupirira ake mwa iye zoyipa zonse zili pansi pawo mukuona taonani Khristu ndiye mutu wa thupi kulondola uko chabwino kulikonse kumene mutu uli thupi limakhala nawo ulemerero kumene mutu wanga ukupita umatenga thupi langa limodzi nawo ndipo kumene Yesu ali mpingo umakhala ndi iye. Amen. Iye samatuluka mu mawu ake iye amakhala mu mawu ake amawayang'anira iwo kuti iye awaonetsere iwo mpingo wake uli ndi iye ndipo taonani ino mukuti koma mbale Branham ndine wochepetsetsayo ndizo zopondera za mapazi ake koma kumbukirani iye anapambana ndi inu pa chidutswa chilichonse cha izo ngakhale inu ndinu zidendene za mapazi ake matenda aliyonse ndiyerekeze aliyense mphamvu iliyonse ngakhale imfa payokha ili pansi pa mapazi anu pansi panu ulemerero ine sindikumverera ngati ndinali 52 mawa uno ichi ndi choonadi ngati ine ndingakhoze kungootengera mpingo uno kuti uzione izo mbale ife tidzakhala mpingo wa chigonjetso wokhulupirira mwa iye zoyipa zonse pansi pa iye. Oh ulemerero ine ndiyang'ananso pang'ono ine ndidzayambiranso nthawi ina mvetserani mvetserani kwa izi inu mukuti bale Branham ine ndilibe mphamvu ngakhalenso ine ndilibe mphamvu iliyonse chabwino bale Branham ndine wofowoka chomwechonso ine koma ine sindikudalira mu mphamvu zanga izo si mphamvu zanga ine ndikudalira pa ulamuliro wanga mwaona ulamuliro wanga wopatsidwa kwa ine si ine wamphamvu, si ndine wamphamvu, iye ndi wamphamvu, ndipo ine ndine wake. Aba monga chonchi, tinene mwachitsanzo, aba pali magalimoto akubwera mu nsewu ku 4th ndi Broadway mu Louisville, wali, mwaliwiro basi momwe iwo angatere, mairosi 60 pa ola kudutsa nsewu umenewo, aliyense akuthamanga, akunjenjemera. Haku soko sera. Ambo mozi wangono. Haku enda kunja uko. Haka zakweza zanjalake. Ndipo mbale. Mabuleki. Ama kwekereka. Chabu ino. Bambo wangono ameneyo. Alibe mpamvu zogwa nila kuda imitsa imozi. Ama gari moto ameneyo. Kuma iya alinawo ulamuliro. Ule merero. Simpamvu yake. Chabu ino. Gati imozi. Ama gari moto ameneyo. Inga mugunde iye. Iyo. Inga mugwetse iye. Kuma msie niye akweze dzanja lake, chifukwa chiyani, madalaivala agarimoto, ama zindikira uniform imeneyo. Oh, mbare, yuama zindikira uniform imeneyo, mabureki ama kwekereka, chifukwa chiyani, yangana niba ulamuliro wake, muyangane chimene chiri kumbuyo kwake. Longo sololo nseran zindao, liri kumbuyo kwake, kutsatira malamulo an zindao, kuri kumbuyo kwake. Uniform imeneyo ibimira zimenezo. Iye ndi osiyana, inde bwana. Chifukwa iye ndi ofisara. Iye akuwa imani. Chabwino imodzi ya magalimoto ameneyo amapita wali. Ndikungo mutenga iye monga choncho. Koma ndibwino kuti asayesere izo. Yanganani zomwe ziri kumbuyo kwake. Iwo adzaliza mabureki. Ndikukwekereka. Iye sama so wankome kuti anene kali konse. Kungo kweza dzanja lake, izo zimachita izo, sure. Zedi, ulamuliro wake umachokira kuzama lamulo, zonsezo zilikumbuyo kwake, ye mwini, ye ndi ofoka, kumanchiani chomwe chiri kumbuyo kwake, dinyenye ziyo, zo vala zake, ye wavala uniformu.
That's what the
Dijo jimene osati fanolo omajimene muntu uyo paeka ayenera kuvala tieni feti vale zida zonse za Mulungu amen chisoti chachipulumutso
this great big shield the size of a door of faith
chishango chachikuru ichi kukula kwa chitseko chachikhulupiriro oh mbale sijimene yali Koma chimene iye akuchimira. Ndiyo chimene ofisara. Si muntu wangono uyo waima pamenepo. Iye ndi muntu wamba chabe. Koma chimene iye akuchimiracho.
Our armor is Jesus Christ.
Zida zathu Yesu Kristu. Inde bwana. Ajeregezi onse ama kwekweretsa mabureki yao. Pamene iyo awo na zimenezo. Pamene iyo awo na zida zonse za Mulungu. Ubatizo woona wa mzimu yera. Amen. Amene ana uona iwo ukubwera molunjika kuchokera kumpando wachifumu wa Mulungu atavara zida zonse za chiukitsiro chake. Amen. Osati kuti ndinu amphamvu, inu simuli kanthu, ndizomwe ziri kumbuyo kwanu. Chifukwa chiyani, ndinu akufa, inu munalowa usilikali, inu munajoina usilikali. Inu mudzasunga malamulo ndi kulamulira ziwanda zimenezi. Uko nkulondola, muli pa upolisi, zinthu zonsezo zili kumbuyo kwanu. Mwaona, inu mukuwerengedwa kuti ndinu wakufa, sindinu kanthu, inu simungakhoze kuimitsa kali konse. Koma ulamuliro wanu umene wapatsidwa kwa inu. Chifukwa inu mwakwezedwa, ndipo mukukhala mmalo amamba mwamba mwa Khristu Yesu.
The devil recognizes that.
Mjeregezi ama zindigira zimenezo. Chiri chonse chima kwekweretsa mabureki yake pamene manja ameneo akwera mwamba. Mate ni oera. Ndawina ali mubalo la mirandu. Anali muntu kumusi uko akuvulaza. Mjeregezi. Ya anali akuruma nthuli za zikuru mwantu monga choncho. Ndipo anthu anali akutamanga. Ya anali akwesetsa kuti awaphe iwo. Anako kadzanja lalikulu. Anali ndi nyanga za zikuru. Mano. Yanali akuzomola nyama zodzaza nkamwa monga chomwecho uku akuipitsa ponsepo mwa opembedza ndipo masiku amene yanaona mtsogolo ndipo anadziwa kuti izo zikanadzakhala mwanjira iyi amene iye mwini wake akanati adzatulutsidwe mu mpingo wake omwe mpingo wa Laodikaya yanati taonani ine ndaima pakhomo ndipo ndikugogoda Bungwe limenero linali litamukankhira iye panja. Ndipo iwo achita izo lero. Koma iye akuima pakhomo kuti agogode. Oh Mulungu, mulole mamembala athupi lake azindikire lero kuti ife tili mu mpingo opambana.
ife tiri ife tiri mwa Kristu ife takhala pamwamba pa zinthu zonse izi za mdziko akazi athu angafunirenji kumeta tsitsirawo Mulungu izo zikusonyeza kuti china chake chalakwika iwo angafunirenji kuti azidzionetsera okha mu zinthu zooneka zofuna kugonana mchifukwa chiyani anthu athu ali ndi njala mitima yawo kuti yamumvere mu munthu ngati Elvis Presley kapena ena amarike awa kapena ena otero kuimirira pamenepo ndi gitala lachikale ndi nyimbo zachikale za phokoso zija ndiko apangitsa atsikana athu ang'ono kugwedezeka ndi kuvula zovala zawo zamkati ndi zinthu Mulungu ndiyeno nyamata ameneyo amadzinenera kuti ndi wachipentekoste Oh Mulungu ndi chiyani yang'anani pa Pat Boone uyu yemwe amadzinenera kukhala wampingo wa Kristu ndi zonse zonyasa izi zinthu za uve Oh Mulungu akudzitcha yekha kuchokera ku mpingo wa Kristu Mulungu ife tikuzindikira kuti chizindikiro cha ulamuliro si dzina la chipembedzo koma ndi mphamvu mphamvu ya chiukitsiro cha Kristu mu moyo wa munthu aliyense pa yekha Mulungu mulole anthu awa pano mawauno ayesetse kuti akalowe mu zimenezo ndipo ngati tebi iyi ingafike ku dziko kumene anthu aliko Ambuye mulole iwo akadziwe kuti izo sizinanenedwe kuti zikhale za njiru chifukwa ine ndikanakhala ndikulakwitsa ine mwini koma kuti mpingo ukhoze kukhala wopambana ndikuzindikira malo ake kuti adzaone kumene mafano onsewa kumene mpingo wakatolika unatulukira poonekera ndikuzipanga izi fano achiprotestanti amachipanga icho bungwe ndizoyipa basi kumakana mawu okhala nawo maonekedwe au Mulungu koma akukana mphamvu yakeyo o Mulungu momwe mawu anu alili oona mawu alionse tsopano ife tikupemphera Atate kuti inu mutikhululukire ife machimo athu ndipo mulole uthenga uwu umire mozama mitima ndipo mulole anthu mulole mpingo uwu pamene kachisi wang'ono uyu tsopano ali mu ndondomeko yomanga chalichi mulole iwo asangane konse kwa china chake chokongola koma chongokwanira kuwabisa anthu Mulungu mulole iwo asapite konse kukayang'ana ndi kumati ndife akukachisi wankulu yemwe ali ndi nyumba yayikulu pamenepo Mulungu mulole icho chikhale chikhungwa chopanda kanthu mulole iwo asatayike konse kupenya kwachogwirika cha Yesu Khristu mulole iye akhale iye amene adzadzaze kachisi wawo ndipo kenako mphamvu ndi moto wa mzimu woyera udzagwa pa guwa la mitima yawo apo ndi pamene guwa lenileni lili Ambuye lili pa mtima wa munthu aliyense ine ndikupemphera mawu uno kuti mawu awa akhale olemera kwambiri pa guwa la mtima uliwonse mpaka iwo sadzakhoza konse kuchoka kwa iwo kuti iwo adzabwera akuganiza bwino ndi mwanzeru kuthenga akukhulupirira mawu ndipo osatsegula mitima yawo kumphamvu za ziwanda kapena zogirigisha kapena kukuwa kapena kulumpha kapena maonekedwe ena athupi kapena china chake chonga izo koma kwaya weniweni mzimu wachikondi woona wa Khristu kumene iye adzadzionetsere yekha muchikondi ndi mphamvu perekaniza Ambuye muchiritse odwala ndi osautsika ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen.
I love him.
ndi mitu yathu yoweramitsidwa ndi angati mudzayike mtima wanu paguwa ndi kupanga iwo munda kwa Mulungu kuti adzakhoze kufesa mawu ake paguwa la mtima wanu amene adzabale moyo wachiukitsiro cha Khristu. Kodinu mungakweze manja anu ndi kuti Mulungu ine ndikukhumba izi ndi mtima wanga onse. Mulungu adalitse mitima yanu ya njala. Madazeni ndi madazeni. Zisiyeni pamenepo, ingosiyani pamenepo. Tengerani katundu wanu kwa Ambuye ndi kusiya pamenepo. Ngati tikhulupirira ndipo osakayikira ndithudi Iye adzatitulutsa. Tengerani katundu wathu kwa Ambuye ndi kumusiya pamenepo. Mu mtima mwanu momwe kumbukirani Khristu Mpulumutsi. Kumbukirani kuti Iye anakufirani inu. Ndipo ngati mutangofa kwa inu yeni, izo zidzakhuthula thupi lanu, kukhuthula moyo wanu, kukhuthula mtima wanu. Kwa chilichonse cha dziko ili ndi zokondweretsa zake zonse, ndiye Khristu inu mudzauka ndi Iye. Ngati simunabatizidwepo mu dzina la Yesu Khristu, pali dziwe lodzaza ndi madzi pano. Ndipo pamene mukudzuka kuchokera madzi amenewo, inu mukuuka kuti muyende ndi Khristu mu moyo watsopano. Inu ndinu akufa pamenepo. Inu simulinso okwiya ndipo zonse zapita. Ndinu cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Ndiye Iye amakukwezani inu mwa mzimu woyera ndi kukukhazikitsani inu mʼmalo a mwamba mwamba ndi Iye mwini. Pamwamba pa mphamvu zonse za dziko lapansi. Ndilibe kanthu wang'ono bwanji, ngati ndinu mkazi wang'ono wochapa, ngati ndinu mʼbale chabe yemwe mulibe zake, kudziwa ma ABC yake, sizikupanga kusiyana kulikonse chomwe inu muli. Inu muli mwa Khristu, wopambana pa zinthu zonse. Ndipo ulamuliro wanu uli pa chiwanda chilichonse ndi mphamvu iliyonse imene mdierekezi ali nayo. Inu muli mwa Khristu wogonjetsa. Pamene inu moweramitsa mitu yanu, ine ndikudziwa kuti pali mʼbale anabwera kuno mawa uno, mʼbale Slinki. Ine ndikukhulupirira iwo anamutcha Iye Sinki, Jim Sinki, amene ine ndimakhulupirira kuti ndi. Ndipo mʼbale wathu pano akuzindikiridwa kuti ndi mphunzitsi wa mawu awa. Sikulondola uko mʼbale Sink, ife tiyenera kuti tisanjike manja pa Iye mawa uno. Basi ife tisanapempherere odwala kuti timudzoze Iye kukhala mtumiki mmodzi wa abale athu kuti azipita ku mipingo kukalalikira uthenga. Mʼbale Jim Sink, kodinu mungabwere kuno kuguwa? Bwerani. Mʼbale Neville, mʼbale June Jackson, kodinu muli pano? Aliyense wa atumiki ena achikhulupiriro ichi. Mʼbale Jim Sink pano amakhulupirira mu uthenga uwu umene ife timawalalikira, mwana wa Mulungu, kukhulupirira kuti Iye ndithudi ndi mwana wobadwa mwana mwali wa Mulungu. Mkulondola uko mʼbale Sink, kodinu mukhulupirira kuti Iye anafa ndipo anaukanso tsiku lachitatu, anapambana pa chilichonse ndipo akukhala pa dzanja la manja la Mulungu, pakati pa mphamvu ya Mulungu mmwamba, kukhala moyo kuti azitipembedzera ife? Kodinu mumakhulupirira mu ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo? Kodinu mumakhulupirira mu ubatizo wa mzimu woyera monga momwe Mulungu adzawaperekere iwo ndi zizindikiro ndizo zizwitsa zikutsatira wokhulupirira? Iye amakhulupirira zimenezo. Ndipo ine ndikukhulupirira Iye anali ndi moyo wopanda chitonzo pamaso pa anthu. Iye amalalikira kuno pa mpingo kawirikawiri kwa iwo pano. Ndipo ndamupeza kuti ndi munthu wodabwitsa wa Mulungu. Tsopano kwa mpingo uno, kodi pali mawu aliyonse muno, munthu aliyense amene ali ndi mawu omutsutsa mʼbale Sink, nenani tsopano kapena mudzakhale chete mpaka kalekale, ndi angati akukhulupirira kuti ndi kulalikira kwa uthenga uwu ndi mawu awa omwe mʼbale Sink, ndinu mukukhulupirira kuti mwa umboni wa mzimu woyera kuti mʼbale Sink ayenera kudzozedwa ndi kutumizidwa kuchokera patali chichino ngati mtumiki wa uthenga kuti azikalengeza mauthenga awa monga alalikidwa mawa uno kulikonse kumene Iye angakhoze kudzapitako mʼdzikoli kumene Ambuye adzamutumize Iye. Kwezani manja anu ndi kuti ine ndidzakhala ndikukupemphererani inu mʼbale Sink. Mulungu akudalitseni inu. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Mʼbale Neville, ngati inu mungayike manja anu pa mʼbale Sink pamene inu mukuyika dzanja lanu pa Baibulo. Atate athu akumwamba, tikubweretsa kwa inu mawa uno munthu amene waleredwa kuchokera ku chivundi cha dziko lapansi lino, wadziwerengera yekha wakufa kwa Iye mwini ndipo wamulandira Khristu ngati mpulumutsi anabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu, anaukitsidwa ndi lonjezo la kulandira mzimu oyera, ndipo tsopano malo a mwamba mwamba ndipo akumvelera kuitana pa moyo wake kuutumiki. O Mulungu, monga akulu ampingo uno, monga nsonkhano ndi apenyi akuluakulu ndi ena otero, kuyang'anira gulu la nkhosa limene mzimu oyera watipanga ife kuti tizilisamalira, nkhosa zikubweza dzanja lawo podziwa kuti mbare sink kuti iye ndi munthu wolungama. Ife chotero chikusanjika manja athu pa iye, monga mbare Neville ndi ine, monga akuluakulu anu, ndipo mwaichi ife tikupemphera pemphero la chikhulupiriro ndi kumudzozera mbare Jim Sink mu utumiki wa Yesu Kristu. Berekani izi, mulole ye adzazidwe ndi mphamvu ya Mulungu, mulole asakanyengerere konse, mulole ye akapindulire miyoyo kwa inu. Ndipo Mulungu ife tikulonjeza kukhulupirika kwathu ndi ubale wathu kwa iye, kumuthandizira iye kulikonse komwe iye ali, mupemphero ndi muchithandizo ndi njira iliyonse imene ife tingathere. Mulandireni iye, o Mulungu, pamene ife tikumupereka iye kwa inu, mudzina la Yesu Kristu, mwana wa Mulungu. Amen. Amen. Ndi manja anu pa mawu, ndipo pamenepo mbale wanga Sink, ine ndikukudzozani inu mbale mwa Kristu, ndi chiyanjano chathu, mudzina la Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Chabwino. Ndipo osonkhana anati, amen. Mulungu akudalitseni. Pali zambiri zoti tichite mu uthenga zosowekera kwambiri. Ife tili pambuyo panu 100% ndi chilichonse chimene ife tingachite kuti tikuthandizireni. Mulungu akudalitseni. Kodi iye si odabwitsa kukhala a oh my, ine ndimakonda kumuona munthu, izo ndi zabwino. Yali monga ine ndamvera tsopano, iye akukatenga ubusa wa Holiness Tabernacle ku Utica, Indiana, komwe iye amakhala sikutali ndi kumeneko. Tsopano tiyeni tione, oh kodi ife tili nawo abale amenewo, oh ine ndikukhulupirira tili nawo odwala oti apemphereredwe panobe. Sichoncho ife, chabwino. Kodi iwo inu munapereka makadi ena apemphero, chabwino. Tiyeni titane makadi apemphero angapo mwansanga ndithu. Basi aliyense angokhala chete kwa mphindi chabe. Ife tachedwa kwenikweni. Kodi inu monga ndipatse ine maminiti 10, chabwino, makhadi apemphero. Aloleni anthu omwe ali ndi pemphero, munapereka iwo kuchokera pati 1, chabwino, khadi lapemphero nambala 1, kodi mungabwere nambala 2, nambala 3, nambala 4, nambala 5. Khadi lapemphero nambala 1, 2, 3, 4, 5. Muyime pomwe apa, mwansanga basi, monga momwe mungathe tsopano, ngati mungathe kuyimirira. Ngati inu simungathe, chabwino, tidziwitseni ife tibwera kudza kunyamulani inu. Tiyesetsa kuti titenge ochiruka monga momwe tingathere. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ndipo awiri okha anadzuka pa zimenezo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ha?
All of them. All the prayer cards.
Onse ayo makadi onse apemphero, sunthirani mbali iyi. Khalani mbali iyi chapa, mbali iyi ngati inu mungathe. Oh, kodi Yesu adabwitsa. Tsopano aliyense molemekeza basi momwe inu mungathere. Pafupifupi maminiti 10, tsopano. Pafupi maminiti 10 okha. Tsopano, iwo omwe ali ndi makadi apemphero, ife tinalengeza kuti anthu ofuna kuti apemphereredwe azibwera ndi makadi awo apemphero, ndipo kuchitira kuti tisati mwaona iwo amakhala akumabwerabe. Ndiyeno amayesera kugwiritsa ntchito mphatso za Mulungu ngati bolodi la oija, koma ife sititero. Ife sitimakhulupirira mukuchita zimenezo. Ife timakhulupirira mukungomolola Mulungu achite ntchito yake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndi angati akukhulupirira uthenga uwu mawa uno kuti ndi choonadi? Zikomo inu, zikomo inu. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikuzikhulupirira izo ndi mtima wanga wonse, moyo ndi malingaliro. Tsopano zikuoneka ngati ife tili nawo pafupifupi anthu 50 pano oti apemphereredwe. China chake monga choncho. Tsopano mvetserani. Tsopano aliyense wa inu muli mwa Khristu. Inu muli mwa Khristu Yesu, ogonjetsa pa matenda onse. Nonse a inu amene muli mu mzere wapemphero ndinu a Khristu. okhulupirira obadwa kachiwiri kwezani mwamba manja anu malo anu ndiye ali mwa Khristu inu mwapambana kale ndipo chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita tsopano ndikuvomereza ndi kukhulupirira zomwe Mulungu wanena kuti ndichoonadi ine sindikanakhoza nkomwe kutenga nzere umenewo kuti ndizindikire za mu mtima izo zikanakhalazo ndichilukira kwambiri kuti ndizichite zikanatitengera ife nthawi yayitali izo sizikanakhala kwa ine ine ndikukhulupirira ine ndikhoza kukhala pano tsiku lonse ine ndimangomverera bwino ine ndimangomverera bwino ine ndikudziwa kuti izo ndizoona ambuye alemekezeke koma tsopano ife tili mwa Khristu tsopano ife tili pamalo titakhala mwa Khristu amen oh my kodi zinthu izi ine ndaphunzitsa choonadi ngati izo zili ndiye iye adzionetsera yekha uko nkulondola yangati ainu anthu munzere wapemphero amene muli alendo kwa ine ine ndikudziwa ambiri ainu koma ena ainu ndinu alendo kwezani mwamba dzanja lanu mukudziwa kuti ine sindikudziwa kalikonse kola kuyika ndi inu kwezani mwamba dzanja lanu munzere wonse aha chabwino kodi iye ndi Khristu inu mukukhulupirira zimenezo inu muyenera kukhala ndi chikhulupiriro inu muyenera kukhulupirira izo ngati simukuzikhulupirira izo ndiye izo sizigwira ntchito inu muyenera kudziwa malo anu inu muyenera kudziwa malo anu mkulondola uko mbale west uko mkulondola muzidziwa malo anu Khristu analonjeza zinthu zimene ine ndikuzichita mudzazichita inunso inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse bambo uyo wayima kumbuyo uko ali ndi china chake cholakwika ndi chiuno chake inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse inu simungakwanitse kubwera mu mzere wa pemphero koma inu mukhoza kubwerera mbuyo ndi kukhala pansi izo zichoka ndipo sikhansa bwererani ndipo kakhaleni pansi zonse zatha ine sindinayambe ndamuonapo bamboyo moyo wanga ngati ndife alendo mbale kwezani mwamba dzanja lanu ngati ndife alendo chavuta ndi chiyani iye wachiritsidwa moyang'anizana ndi guwa ili apa kodi inu mukukhulupirira nanga bwanji inu ndife alendo sindikukudziwani inu mulungu akukudziwani inu inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake inu mukukhulupirira uthenga uwu umene ine ndikulalikira nanga bwanji nditakuwuzani kuti vuto lanu la msana likusiyani inu inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse bambo Burkhart inu mubwerere ku Ohio inu mwachiritsidwa Yesu Khristu wakuchiritsani inu simunabwere chifukwa cha ineni mwabwerera pano wina wake ndi mkazi ndipo iye akuchokera ku Ohio nayenso uko nkulondola dzina ndi Alice McVen uko nkulondola iye anali ndi operation uko nkulondola vuto la mimba ndi vuto la chikazi ndi manjenje mkulondola uko ingokhulupirirani ndipo akhala bwino zipitirirani ndipo mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse iye adzakhala nazo izo muli bwanji ine sindikukudziwani inu ndife alendo mkulondola uko inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake inu mukukhulupirira kuti ife tagonjetsa mwa Khristu ngati inu mukukhulupirira ndi manjenje anu ndi mavuto anu ndi zinthu zomwe muli nazo ndiye akazi Allen inu mukhoza kubwerera kwanu ndi kukachiritsidwa ine ndikukhulupirira kuti ndife alendo sichoncho ine sindinayambe ndakuonanipo inu iyi ndi nthawi yoyamba yomwe ife tinakumanapo ndife alendo wina ndi nzake kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake inu mukukhulupirira zimenezo mukuvutika ndi vuto la impsyo izo nzoona sichoncho inu sindinu wochokera kuno ndinu wochokera kumwera mukuwapempherera ana anu osapulumutsidwa ameneyo ndi mwamuna wanu kumbuyo kwanu iye ali ndi mwamuna pa mtima wake mawa uno bwenzi lomwe iye akumupempherera ndikuti ine ndikumuona wina wake inu muli ndinu bwenzi la amayi ndi abambo anga mwamuna amabwera kuno wotchedwa LC kapena ST kapena china chake chonga choncho ST kapena china chake ndiye mwana wanu JT ndi zimenezo tu ST ayi si JT ine ndikudziwa ndi munthu wang'ono wamutu wakuda ine ndinamuona iye atema pomwe apa kutsogolo kumene iye ali tsopano bwererani kwanu inu mukhale ndi chopempha chanu kazipitani mukabwerere kwanu kodi bambo ameneyo ali muno mawa uno mwamuna wochokera uko ku Georgia Aya, yes, TS, yeah. Aya,
Ine sindina yambe ndewa wona apa abambo anu ndi amanu moyo wanga. Ndipo inu mukudziwa zimene zonzona. Koma ine ndinakuonani inu mukuonekera pomwe pano pamaso pawo apo pomwe. Ine ndinadziwa kuti izo zinali. Inu muli nacho chopempha chanu. Musati mukaikire. Inu nonse mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Tsopano ndiyangati aliyense wa inu nonse muli mwa Khristu. Inu mukuti kodi umenewo ndi uthenga. Ndizo ndendende zimene Yesu Khristu anachita. Ndizo ndendende zimene atumwi anachita. Ndizo ndendende zimene Linus ndi ena onse a iwo anachita. Ndizo ndendende. Inu mukukhulupirira zimenezo. Ndiye weramitsani mutu wanu. Bwerani kuno ayeredala. Pali anthu ambiri oti adutse mzere onsewo monga choncho. Ife tasankha awiri kapena atatu pansi pamenepo. Fikani pansi apa. Mbale Neve wanga uyu ndi munthu wa Mulungu. Ine ndikukhulupirira zimenezo. Ife tidutsa munzere uwu apa ndipo tiwapempherera anthu awa. Kusanjika manja pa iwo. Inu nonse mukukhulupirira kuti mukhala bwino. Aliyense wa inu. Aliyense muna kukhulupirira zimenezo. Ndiye weramitsani mutu wanu tsopano. Ife tiri muchigonjetso cha mpingo. Ambuye Yesu ine ndikumudziwa mbale uyu. Ndichifukwa chake sindinanene kanthu kwa iye za zimenezo. Ine ndikudziwa zimene iye akufuna. Ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye Ambuye ndipo mumupatse iye chopempha chake. Mudzina la Yesu Khristu. Atate akumwamba ndi manja atayikidwa pa mbale wang'ono uyu mawa uno. Ife tikupempha mudzina la Yesu kuomboledwa kwake. Amen. Oh, ndinu. Atate akumwamba mupereke kwa mlongo watu Dutch pano, mlongo wokondedwa. Imwe wakhala bwenzire nileni kwa ife kuno, kwa banja langa ndi wokondedwa athu. Ife timakhulupirira kuti iye ndi mwamuna wake ndi ana anu. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mupereke chopempha chake kwa iye mawa uno, mudzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu mudzina la Yesu mudalitse mulongo wathu Bruce. Ife tikudziwa Ambuye kuti iye ndi wantchito wanu. Ife tikupemphera kuti inu mumupatse iye chopempha chake. Mudzina la Yesu Khristu. Amen. Oh, Atate akumwamba pozindikira izo kuti inu nokha mukhoza kumuchiza mulongo Blanco. Ife tikupemphera kuti inu mumudalitse iye ndi kupereka chopempha ichi kwa iye Ambuye mudzina la Yesu Khristu. Amen. Atate akumwamba pa mulongo wathu ife tikuyika manja athu mudzina la Yesu Khristu. Tikupempha chiwombolo chake kwa ulemerero wanu. Amen. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndipo ife tikuyika manja athu pa mulongo uyu yemwe ati achire. Mudzina la Yesu perekani iza Ambuye. Pamene thupi la manjenje ili lonjenjemera laima pa Ambuye pansi pa mphamvu ya mzimu woyera. Ndiotopa koma ndinu Mulungu. Chiritseni mkazi wang'ono uyu, ine ndikupemphera mudzina la Yesu. Mulungu wamphamvu zonse, mupereke kwa mbale wathu chopempha chake. Perekani iza Atate. Ife tasanjika manja pa iye ndi kumudzudzula ndani. Iwo omwe anga upatse chiphe moyo wake. Kapena kuyika chizindikiro chakuda pamaso pake. Mulole iye auke mwachigonjetso pa izo mawu uno Ambuye ndi kuzindikira malo ake mwa Khristu Yesu. Ndipo chotero iye adzakhala nacho chimene iye akuchipempha mudzina la Yesu. Atate athu akumwamba ndi manja atayikidwa pa mbale wathu mudzina la Yesu Khristu. Perekani chopempha chake. Amen. Tsikana wang'ono wokondedwa uyu Atate, mudzina la Yesu Ambuye mukhale wachifundo kwa ulemerero wa Mulungu. Ife tikupempherera chiwombolo chake. Mulungu, ife tikudziwa kulira kwa mtima wa mayi uyu ndi kulira kwa mwana wake wamkazi. Mulungu, mupereke kwa iye chikhulupiriro mawa uno. Ndiyeno achigwiritse ntchito icho pakali pano, akudziwa kuti iye ali nayo mphamvu pa izo. Ndipo izo zidzachitidwa. Mudzina la Yesu Khristu. Mulungu mchiritseni nyamada wang'ono uyu ife tikupemphera mudzina la Yesu Khristu. Mulungu Atate athu ife tikusanjika manja pa mulongo wathu ndipo tikupempha mawu uno kuti inu mumupatse chopempha chake. Mudzina la Yesu Khristu. Amen. Atate athu akumwamba pamene dona wang'ono uyu akubwera kudzatenga malo ake kuti achiritsidwe. Ife tikusanjika manja pa iye ndi kupempha machiritso ake. Mudzina la Yesu Khristu. Amen. Pamwana wang'ono wokondedwa uyu ife tikusanjika manja athu mudzina la Yesu Khristu.
tikupempha machiritso pogwiritsa ntchito dzina la Yesu Khristu ndi manja pa mulongo wathu mulole inu mumuchiritse iye tsopano. Atate athu amene muli kumwamba, dzina lanu liyeretsedwe. Pa mnyamata uyu ife tikuyika manja athu mu dzina la Yesu Khristu, mulole iye akhulupirire izo. Amen. Atate akumwamba, pa mʼbale wathu wochirimika, pa mbuye wa ntchito wanu, munthu wa Mulungu, ife tikuyika manja pa iye kuti chopempha chake chiperekedwe mu dzina la Yesu Khristu. Mulole iye atenge malo ake tsopano. Tsopano pano pali mwana wa Mulungu mu nthawi ya ulemerero, pamene ife tonse tikutsiriziritsa. Atate akumwamba, pa mulongo wathu wang'ono amene akutuluka mu mdima kwambiri kuti adzayende mukuwala, perekani Ambuye kuti moyo wake waung'ono wochirimika ukwezedwe mwamba mawa uno, kukalowa muchikhalidwe cha mwamba mwamba, ndipo mumpatse iye chopempha chake mu dzina la Yesu. Amen. Atate akumwamba, pa mʼbale wathu pano ife tamusanjika manja mu dzina la Ambuye Yesu, kupempha kuti pempho ili liperekedwe kwa iye mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Atate athu akumwamba, ife tikusanjika manja pa mwana wa mulongo wathu ndi kupempha kuti chopempha chake chiperekedwe kwa iye Atate, pamene ife tikuyika manja athu pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Atate athu akumwamba, ife tikusanjika manja pa mulongo wathu mu dzina la Yesu Khristu, mulole pempho lake liperekedwe mu dzina la Yesu. Amen. Atate athu akumwamba, pamene mulongo wathu akudutsa mu mzere uwu ndi kulola, ife tayika manja athu pa iye, mulole Khristu wa Mulungu abwere pafupi tsopano ndi kudzatsutsa vutolo ndi kumupanga iye kukhala wabwino. Amen. Atate akumwamba, pa mʼbale wathu ife tikuyika manja pa iye ndi kupempha izo mu dzina la Yesu Khristu, kuti inu mumuchize iye mu dzina la Yesu. Amen. Atate akumwamba, pa mtsikana uyu ife tikuyika manja athu ndi kuwapempha Ambuye wathu wofunika mu dzina la Yesu Khristu, ife tikupempha machiritso ake. Amen. Ambuye wathu wofunika, ife tikusanjika manja pa mʼbale wathu mu dzina la mwana wa Mulungu Yesu Khristu, amene ife tili oposa gonjetsi kudzera mwa iye, ndipo ife tikupempha kuti inu mumupatse mʼbale wathu chopempha chake mu dzina la Yesu. Amen. Atate athu, pa mʼbale wa mdzakazi wathu msilikali wang'ono uyu wa mtanda, ine ndikupemphera Mulungu kuti mzimu wanu ubwere pa iye ndi kupereka chopempha chake mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Atate athu akumwamba, pa msilikali wochitimika wa mtanda uyu, iye wawayimira mawu anu mu nthawi zakutsutsidwa ndi zina zotero, ndipo komabe anayima ndi mawu, nachokapo ali woposa mgonjetsi mwa Khristu Yesu. Mupereke kwa iye chopempha chake. Atate, ine ndikupemphera pemphero langa ndi kumupatsa iye kuchokera mu mdalitso wanu Ambuye, kuti inu mumuchiritse iye ndi kumupatsa iye chopempha chake mu dzina la Yesu. Amen. Atate akumwamba, mwana uyu sangakhale moyo kunja kwa Mulungu, koma Mulungu akhoza kumuchiza iye. Ine ndikuyika manja pa iye ndi kumutsutsa mdani mu dzina la Yesu Khristu. Mdalitseni mwanayo, ndipo inu mutamuthandizira iye kuti akachite bwino mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Oposa agonjetsi. Atate akumwamba, kwa mulongo wathu amene ife tikusanjika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu, kachisi wachigonjetso wa Mulungu wosandulika thupi, ndipo akukhala pakati pathu, mulole kudzera mu dzina lake, dzina lolungama la mwana wa Mulungu ameneyo Yesu Khristu, mumpatse mulongo wathu chopempha chake. Amen. Mulongo wathu kidi, adalitse mtima wanu. Atate athu akumwamba, pamene ine ndamugwira mwamuna ndi mkazi wokalamba uyu mʼmanja mwathu pano, amene walalikira uthenga pamene ine ndinali mnyamata wang'ono chabe, masiku angapo apitawo anagona akufa ndi khansa, ndi kuthamangira kuti ndikafike kwa iye, ndipo mphamvu ya Mulungu inadzasesa babambo wa zaka 8 zakubadwa ndi kudzamuchiritsa iye, mpaka madokotala anakhala chete mozizwitsa, sanathe kumvetsa izo. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke chopempha chake mawa uno, mkazi wake wang'ono odala Ambuye, yemwe wakhala kuchapa mabolodi, kuti amutumize mwamuna wake kuutumiki kuti akalalikire uwu uthenga woukha magazi uwu wa Yesu Khristu. Perekani iza Ambuye, mudalitse mwana wawo John wa Ambuye, ife tikupemphera kuti inu mumuchiritse iye ndi kumusunga iye wamphamvu Ambuye. Iye ndi chithandizo chawo kuwanyamulira iwo kuchokera kumalo kupita kumalo kutazika mipango, ngakhale kuti akalamba kwambiri sangatenso kupita kumunda koma hakumati hakachoka kuchipatala hakumapita mzinyumba mayika mipango paodwala Mulungu inu muzilemekeza zimenezo ine ndikudziwa inu mutero adalitseni iwo ndipo muwapatse iwo mphamvu kwa masiku ochuluka Atate mudzina la Yesu Kristu amen akudalitseni inu izo zichitidwa mbalikidi izo zidzachitidwa Mulungu alemekezeke. Amen. Inde. Amene ife tinamupempherera pa telefoni. Mwamuna ndi mkazi wa usinkhu wa zaka 80 ndikupitirira sangakhoze kupita kunja kuminda ndikukaima paguwa wakalamba kwambiri pa nthawi ino kuti azilalikira monga choncho komabe amatumiza kuno ndikukatenga maphukusi azovala zapemphero ndikuzitumiza izo kwa odwala ndi osautsika kuzitengera izo kuzipatala ndi chilichonse monga choncho kuti zikayikidwe pa sangathenso kutuluka ndikukathandizira utumiki mwanjira imeneyo koma iwo akumapitirira momwe iwo angathere izo ziyenera kutipangitsa ife achinyamata kudzichitira manyazi tokha ndiko kulondola kuchitira china chake kwa Kristu. Mbukirani bambo wachikulire uyu pano mbarekidi anala kulalikira uthenga ine ndisana badwe izonzona kunja uko mapempherera odwala msilikali wokalamba wochirimika ndipo pano wakalamba muli ndi zaka zingati mbarekidi zaka 81 zakubadwa akupitirirabe ufumu wa Mulungu wakalamba kwambiri kuti ayime paguwa ndi kunyamula uthenga monga choncho koma kumapita kuchipatala kupita mbali mwa mabedi omwe anapeza nyamata yemwe amamuyendetsa iye mgalimoto ndipo sangathe kuyenda chotero iyo amangomuyendetsa iye mgalimoto ndiko atengera iwo kumalo ndipo awiri amenewo awiri okalamba amapita mmenemo ndi kumakayika mpango iwo anali naye wokondedwa pafupi kufa tsiku lina mtsikana iwo anali yakunduza kumene ine za izo ife tinawapempherera iwo mdzukulu tinapita ndipo tinakayika mwanayo wadzuka tsopano Mulungu alemekezeke mbalekidi iwo anandiitana ine kuno nthawi ina yapitayo pafupifupi zaka ziwiri zapitazo ine ndikuganiza zakhala ziri kuti iye anali ndi kansa muthumbo pafupifupi usinkhu wa zaka 78 zakubadwa kapena 80 pafupi zaka 80 zakubadwa ali ndi kansa muthumbo adokotala anangozisiya izo analibe chimene akanachita ife tinathamangirako bile ndi ine timalandirana kuyendetsa kuti tikafike kumeneko kumene iye anali ndipo mzimu woyera unatiuza ife kuti tipite mawa umenewo nthawi zambiri sitimachita zimenezo pokhapokha titatsogozedwa kuti tichite zimenezo ndipo mzimu woyera unati pitani ndipo ife tinanyamuka pamenepo ndipo tinakayika manja pa munthu wachikulireyo kuti timupempherere iye ndipo madokotala akulephera kupeza zisonyezo za izo paliponse ulemerero kwa Mulungu oh chifukwa chiyani udindo wathu uli mwa Khristu Yesu anakwera kwambiri kuposa matenda onse ndi mphamvu zonse za ndani.
Oh,
kodinu simuli wokondwa chifukwa cha iye.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Yangati achimodzi wa iwo kwezani manja anu tsopano.
One of them. I'm so glad that I can say one of them, oh, one of them,
one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sobano, bamene ife tikuimungudza iyo tieni tingogwirana chanza wina ndi nzake ndikuti
one of them. One of them. I'm so glad of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you saying that?
Nenani, amen.
I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Dine ndinga imbenso ndine imodzi.
Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, no great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name.
Hallelujah.
And they're telling now both far and wide, His power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, osati chifukwa cha mamiliyoni a golide a mdziko kodi ndikanasiya malo a mtengo apatali awa ngakhale oyesa watero kundinyengerera nthawi zambiri wayeserapo koma ndili otetezeka mu nyumba ya Mulungu wokondwa mu chikondi ndi chisomo chake ndipo ndikukhala mbali ya aleluya. Oh my, ndine wokondwa kwambiri ndi zimenezo si choncho inu kodi sindine wokondwa kukhala mmodzi wa iwo mmodzi yekha wa iwo mmodzi wa anthu odzichepetsawo amene anangodzikhuthula okha kubwera pansi osati pamaso pa fano pamaso pa Mulungu wa moyo osati pamaso pa bungwe ndi kudzayika dzina lanu pa bukhu pamaso pa Mulungu wa moyo osati kudzabwereza kachikhulupiriro koma kudzalola mawu asandulike thupi mwa inu mwaona ndi zimenezo tu ndipo munadzichepetsera nokha ndipo ndiye kupyolera mu zimenezo iye anakukwezani inu pamwamba osati kuti mudzakhale amutu malingaliro apamwamba kumati ndine ichi icho kapena chinacho koma mukudzichepetsa kukoma ndi iye anapulumutsidwa bwanji munthu watsoka monga ine ndipo iye anazichita motani izo umu ndi momwe mkhristu weniweni amamverera kodi inu simukukhulupirira zimenezo. Oh, yari weniweni kwambiri.
Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me.
Hallelujah.
real. He's so real to me. Sing it.
Imbeni iyo.
Real, real. He's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me.
Oh, ndine wokondwa kwambiri ndizimenezo inde bwana. Oh, ndine wokondwa kwambiri chifukwa cha njira yaikulu yakale iyi ya uthenga. Kukhala mu njira ya ulemerero yakale ya uthenga uwu. Sopano abwenzi mpaka tidzakomanenso pa mpando wa chifumu wa Khristu amene inu mukupemphera mundikumbukire ine ndipo Mulungu adalitse aliyense wa inu. Ndine sindinganene kuti ndikupepesa kuti ndakusungani pano. Tsopano kwa ine amene mwayika mpango apa, ine ndinangosanjika manja pa iyo pamene ife tinali kupempherera odwala. Ngati inu munandiona ine ndikuchita zimenezo, mwansanga pamene mzimu unandikhudza. Ine sindinapite masomphenya ochuluka kwambiri chifukwa ndine wofoka wotopa. Inu mukudziwa ndakhala ndili pano pafupifupi maola awiri kapena atatu tsopano ndikulalikira. Ndipo ine ndangoyamba kuwatenga ochepa panzere kuti muone kuti Mulungu ndi Mulungu. Mukona chosatheka chododometsa kuti zinthu zosapezekapezeka njerekezi. Tsopano kumbukirani, modzi aliyense wa inu ali nayo mphamvu mwa Khristu. Inu mulibe mphamvu, muli ndi ulamuliro. Ulamuliro wanu inu mwangokwezedwa mwamba kwambiri, osati kudzikweza nokha, koma Khristu wakukwezani inu mwamba. Mochuluka Khristu akakukwezerani inu mwamba pamene mumafuna mutatsika pansi. Mwaona inu mudzamverera kudzichepetsa kwambiri. Chotero iye angapulumutse bwanji watsoka ngati ine? Iye anachita motani izo? Koma iye anachita izo, ndipo kotero ndine woyamikira kwambiri chifukwa cha zimenezo. Amen. Zabwino kwambiri.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. Oh, and our journey is complete. Precious, precious name, oh, how sweet. Oh, of earth and joy of heaven. Precious name, oh, precious name. Isn't he wonderful? Oh, Father, and joy of heaven.
Tsopano mvetserani, musaiware izi, inu muziimba korasi. Ndiloleni ine ndiimbe vesi yake. Mukuona, sindikudziwa ngati ine ndingaganizire za vesi yomwe ndikufuna kuimba za iyo. Ndi chinthu chotsatira. Pa dzina la Yesu kugwada, ugwa modzilambatitsa pa mapazi ake. Mfumu ndi mafumu kumwamba tidza mumveka iye korona pamene ulendo wathu udzatha. Mukuona, tenga dzina la Yesu nawe. Monga chishango kunsampha uliwonse. Mayesero akakuzungulirani, ingopumani dzina loyera ilo mupemphero. Ndizo zonse, kwezani mwamba dzanja limenero ndipo mumvetsere mabuleki akukhwekhwereka. Mukuona, mukuona.
Breathe that holy name in prayer, precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, joy of heaven. Precious name, oh, how sweet. Oh, power, joy of heaven.
Tieni tineneso izo kachiwiri, tonse aife pamodzi. Kodinu mkuti chani, tieni tingo tenganso vesi meneyo, ya tenga dzina la Yesu nawe. Ngati chishango kunsampha uliwonse. Tieni tiimbe tsopano ndi maso athu titatseka.
The name of Jesus with you, as a shield from every snare. Now listen, what do? Oh, and temptations round you gather.
What must you do?
Breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, Father.
Sinditero, ai, ndineo sasamau pangono, nda sasamau pangono. Otero, sindingati, mungufuna kuabalaritsa, ai, ziribwino, inu zipitilirani, ziribwino.
Oh, Father, claim joy of the heaven.
Mbare Neville, mbusa wanu topano.